Ngosi mzalwane uNeville, uthe kumzalwane uNeville, uqinisekile akunantwana yentambiso ngalentsasa. Lihlile, ukuza kuthandazela abagulayo, bekukho abantu abathile behlangene koko thina kwentseni yangecawe, oko ndifanele ndikubambe phaya, ndibenza nje beze apha ebandleni, kwaye ndisoloko ndicinga kungcono ukuthandazela abagulayo khona ebandleni, andiyazi ndiyalithanda ibandla, kwaye ukuza ukwehlela apha, apho irhamente, abantu phandle, apha bethandaza. Kwaye bekukho intombazana encinci emva phaya. Eyona intle intombi encinci kutheni cinga ihleli ndaweni ithile phandle apha ngoku ukuba abantu abagodukanga. Oh, ndiyabona ngoku. Kwaye yeyona intle into encinci kwaye igula kakhulu. Sasimamele xa seva umyalezo weelwimi kunye nodoliko luphuma kwaye sasimamele saze sacinga siya kuqonda okokuba into ethile yayithethiwe malunga nentombi encinci kwaye sasilindile ukubona ukuba inkosi inike umyalezo omawutshiwo khona phaya kodwa iyacinga intombi encinci iphilile kanye ngoku kwaye iza kuphila kwaye ke kwakukho inenekazi elaliphulukene nokubona kwalo kananjalo kwaye sasilithandazela kwanenye ethile indoda kwinqwelo yezigulana phandle phaya umlungiseleli andiqatshiseli indoda yayinokuba nobunzima obungama35 obunzima okanye ama40 ndenje kakhulu kwaye ke ndeza ndehla ukuya kubathandazela kwaye isizathu bendithandabuza kakhulu isivali sawa emazinyweni am kwaye ndibizela umlozi kum ngalentsasa kunqumleza laa ndawo emazinyweni am apha ngaphambili phaya kwaye bayandixelela ngoku kufanele ndiwenze akhuhlwe kwaye iziciko zifakwe ngaphezu kwawo kwaye ke obo budala beminyaka buyachwecwa kuphela kwento endiyaziyo ngoko kwaye ndinesivalo kweliya ngahlobo luthile isiqingatha salo kwaye xa naqalisayo ukuthetha ungalive ngokuchukumisa umoya ngahlobo luthile uyatyala ni ngayazi endithetha khona ngaphandle emilebeni yakho kwaye ikwenza ngahlobo luthile udekede ngolo hlobo eneneni singabantu abanenyweba yokuba siyaphila ngale ntsasa kwaye sibe nakho ukuza ebandleni kwaye ngolu rhatya olwandulela iChristmas silindele umbhiyozo abanawo nto leyo ndiyathemba ndi baninzi abantwana abalapha ngale ntsasa ke ndiyakuzola yabona kwaye thina abadala ngamanye amaxesha sithetha izinto abantwana abangafanelanga kwa ukuziva nyasi kodwa ndiyacinga ibandla linesipho esincinci apha sabantwana emva kwethuba bendikhangele njengaphaya emva phaya oh ndifuna ukutsho emva kwesikolo secawe bambelelani nje yabona kuba ndicinga banezipho emva phaya zabafo abancinci ukuzinikeza ngale ntsasa kwaye xana ndi ninabafo abancinci kumbulani ngeli lixa sisenza oku ndifuna ukwenza oku kucace ayingoSanta Claus kuba elo libali eniyakuthi ngenye imini nilifunde ukuba akukho nto kuyo kodwa lisuka kuYesu Kristu inyaniso yazo zonke iinyaniso niyabona mnyana kaThixo kwaye sininika esi sipho sincinci ngale ntsasa ukuba kunenza nazi ukuba ngelinye ixesha uThixo wanikeza ngesona sipho sikhulu esasinokunikezwa kuhlanga loluntu unyana wakhe kwaye sinendlela elambathayo yokuyibonakalisa kwaye akukho nto esinokuyinikeza ukuthelekisa nokuya kodwa njengabafayo omnye komnye siyakwenza oko ngoku bendiza kulinda kude kube icawe elandelayo kwaye mhlawumbi ndiyakukwenza kakade phezu kwento ebendifuna ukuyitsho kwaye into ethile iye yenziwa yaziwa kuthi phezulu ekhaya umbono ekufuneka ndiwulandele kwaye luhlobo lwayo khangeleka iyakuba luhlobo olungqwabalana kodwa asizange safuna ukucinga ukuba oko uThixo akutshoyo kungqwabalana imithwalo yakhe ilula kwaye ekubeni kwicawe elandelayo uThixo ethandile siza kuba nenkonzo apha nje phambi korhatya olwandulela unyaka omtsha kuba inkosi yanelisekile ngathi ukuba sibe nale nkonzo kwaye sifuna ukuba nenkonzo yakusasa umthandazo wabagulayo kwaye mhlawumbi inkonzo yobhaptizo ndaze ndacinga ndipapashe kubahlobo bethu ukuze babe nakho ukuza Emva koko siya kuba nentsasa yecawe nobusuku becawe kwaye emva koko abantu abafuna ukuhlalela unyaka omtsha ngoko siza kuba nomlindo ngelixa uya kubakho abalungiseleli abaliqela apha baya kuthetha kubusuku bonyaka omtsha kuya kutho embindini obusuku kwaye simema abanjalo abalungiseleli ukuba beze bathethe inkosi ithandile ifuna ukuba ngomnye wabo onento yokutsho ngobusuku bonyaka omtsha kuse emva koko icawe elandelayo ndacinga bendiya kuzisa uluhlu lwezinto ebezenziwe ukubonisa indlela uThixo aqubisana ngayo nabantu bakhe kwaye ndiyizise phezulu kuvuthondaba apha ebandleni kwaye abaninzi benu bayamangala malunga nalo mba werhafu yengeniso ebesiqhubeka nayo igqityiwe kwaye ke ndifuna ukunixelela indlela eyenzeka ngayo kananjalo kwaye ndiyacinga iyakuba njalo ukuba kufuneke ndiphinde ukuyichaza kwakhona kwicawa elandelayo ke ndiyakulinda nje ibe yicawa elandelayo ukuzama ukuthetha kuni intwanana ngale ntsasa ukusuka elizwini uyabona kwaye icawa elandelayo ndiyakuzama ukuba uThixo uthandile ukunixelela iindlela eyeza ngayo ukuyizisa kuyo nganye yezinto ethe inkosi yazitsho uze uyibekele ibetha nqo kwindawo yayo nje ukuyibeka ngqo endaweni yabona akaxeli nanye into engeyiyo kodwa ngoku into enye endinqwenela ukuyitsho ngale ntsasa endiza kuthi mhlawumbi ndingayitsho kwicawe elandelayo imalunga nento eyenzeke izolo bendimathidala kancinci ekuzeni ngale ntsasa ukuba ngene ngahlobo oluthile ndikrazukile ukuze ke ndingazivi ndikuthanda kangako kodwa ekubeni ndilapha ke ndiyakuzama okungcono endinokuba nakho ubusuku phambi kobugqithileyo bendineendwendwe umzalwane nodade uSothman njengoko sisazi apha omnye wamathenjwa ebandla kunye nomfazi wakhe benyukile beza kundityelela mna nomfazi kwaye besithetha imihlangano ezayo ePhoenix najikelele ukuba ingaba yintando yenkosi kwaye besihleli kwade kwamalunga necala leyeshumi ndiyaqikelela ndaze ndaya ebhedini malunga neyeshumi elinani kwaye ngaxesha lithile ebusuku ndaphupha iphupha kwaye kweli phupha ndabona umntu othile owayefanele abe ngutata wam enamandla enkulu indoda nje eyemileyo ngentetho yokuzekelisa utata wam ndabona umfazi wayengakhangeleki njengomama wam kodwa noko wayefanele abe ngumama wam kwaye le ndoda yayifanele ifane notata umyeni walo mfazi yayimphethe ngenkohlakalo kangangokuba yayinesiqhwayi sokhulu kwaye ibiya kumphakamisa ngolu hlobo ize imphethe ngesiqhwayi sokhulu kwaye ebesaya kuwa aye phantsi kuze emva kwethuba ebeya kuphakama ame kwakhona kwaye ibisaya kuhambahamba icinge ukumbetha kwakhona biya kumbetha kwakhona ndandimile mgama ndibukele ekugqibeleni ndadikwa kuloo nto kwaye ndandimcinci kakhulu kunale ndoda yayifanele ibe njengotata wam ke ndaya kuyo ndabeka umnwe wam ebusweni bayo ndathi sukumbetha kwakhona yabona kwaye xa ndakwenzayo into ethile yaqalisa ukwenzeka iingalo zam zaqalisa ukungcangcazela ndaza ndaba mkhulu ezinkulu izihlunu ezinamandla andizange ndabona ezinjalo izihlunu ndaze nje ndathabatha le ndoda ngesixhanti ngathi sukumbetha kwakhona ukuba uyakwenza uya kufuneka uqubisane nam ukuba uyambetha kwakhona yaze indoda yandoyika yamyeka ndavuka ke ndilele phaya nje umzuzu kakade kudoliko lokuya lweza okuya kwakukuko kakade umfazi ngentetho yokuzekelisa libandla nto leyo luhlobo lomama utata lihlelo phezu kwakhe lilawula phezu kwebandla njengomyeni phezu kwenkosikazi kwaye ngalaa mahlelo ebetha ela bandla kwaye engalivumeli nokuba line ngeenyawo ngolwa hlobo nje lonke ixesha lizama ukuphakama okanye ukwenza into bona abantu phaya ihlelo liyalikhahlela phantsi kwaye ithetha nje ukubeka ezithile isihlunu zokholo khona apha ukuba ndiqhubeke ukukhupha umnwe wam phaya ndithi uqubisana nam uyabona kuba kukho abantu phaya abangabakathixo kwaye konke kwakulungile malunga Sasivukile malunga neeyure ezimbini okanye ezintathu, ndiyaqikelela. Kwaye intombi yam enye yazo, uRebecca, emva phaya usebenza kwisibhedlela samawisile eLouisville, yi-O olwa hlobo lusaqeqeshwayo lokuqeqeshwa kukamongikazi zii-candy stripes ngabancedisi kwisibhedlela babiza njalo okanye into enjeya. Kwaye waye yena bambiza ukuba eze ngala ntsasa, kwaye yiloo nto eyandivusayo. Kwaye kwakungentseni, kwaye yena kunye nelinye iqabane elincinci lasesikolweni apha basebenza phaya kunye, kwaye ndandiza kubasa ngaphaya eLouisville. Kwakufuneka babe phaya ngentsimbi yeshumi, kwaye unkosikazi wamangala kutheni wayengenakho ukungena egumbini lokulala. Ndandijixile. Ngoku ndibe nezinto ezininzi ezithe zenzeka ebomini bam, kodwa andizange ndibe nayo nanye into enjengaleya. Ndaya kwiphupharha, andilwazi udoliko, andizange ndibe nanye into enjengayo ebomini bam. Kodwa ngaphambi kwam kukhangeleka ukuba ndaqonda ukuba yayingumbono, kwaye ndandisembonweni. Kodwa ndandithetha nonyana wam uJoseph, nto leyo wayengekho segumbini ngelo xesha. Kodwa ngandlela ithile njengoko yandibethayo, ndandithetha noJoseph, kwaye ndakhangela phezulu, kwaye uhlobo lobume bepyramidi kumi phambi kwam. Yayizezincinci ezincinane iintaka, into engathi sisiqingatha se-intshi ubude, kwaye zaziphezulu kumphezulu kumasebe. Kwakukho ndingathi ezintathu okanye ezimbini emva koko elilandelayo. Isebe elilandelayo lalinemhlawumbi isibhozo okanye ishumi, kwaye ezantsi emazantsi lalineshumi elinesihlanu okanye amashumi amabini. Kwaye yayingabalwi abancinci ngokuba iintsiba zazo zazibethiwe, kwaye zikhangeleka ngathi zazizama ukuthetha nam zisitsho into ethile. Kwaye ndandisentshona, kukhangeleka ngaseTucson, Arizona. Iintaka zazijonge empuma, kwaye ndandiphulaphulisisile. Zazizama ukuthi kukhangeleka ngathi zazizama ukundixelela into ethile, kwaye zazineentsiba ezincinci, zonke zazibethiwe nezinto, zazineenduma zedabi kakuhle kakhulu. Emva koko ngesiquphe, enye intaka qalisa ukuthabatha indawo yenye ichuma ngolwa hlobo, kwaye zona iintaka ezincinci zemka ngokukhawuleza zabhabhela ngasempuma. Kwazaxana zakwenzayo, kokusuka kokuya kweza intaka enkulu ngokungaphezulu ngokufana namahobe aneempiko ezitsolo, zaze zalibubu, kwaye ngokukhawuleza okungaphezulu ukukhawuleza kunoko iintaka ezincinci zazinjalo zabhabhela ngasempuma. Kwaye ndandisekweyam iingqondo ezimbini ezihleliyo zihlangene, ndayazi ndandimi apha, kwaye ndayazi ndandindaweni ithile ingenye. Yabona, ndacinga ngoku lona ngumbono, kwaye kufuneka ndifunde kuthetha ntoni oku. Kwaye kungekho ngaphezulu kweqela lesibini leentaka leza, ndajonga entshona, kwaye zakhangeleka okweepiramidi njengesibini cala ngalinye kunye nenye kumphezulu. Kweza ezintlanu ezinamandlakazi iingelosi endakhe ndazibona ebomini bam. Esikhulu kangako isantya andizange ndasibona, iintloko zazo emva kunye neempiko zazo ezitsolo nje zindanda ngokukhawuleza, aze amandla kaThixo uSomandla andibetha ngeyona ndlela yandiphakamisa ukusuka emhlabeni. Yonke indlela ukusuka emhlabeni ukunyuka ndandinakho ukumva uJoseph esathetha, kwaye ivakala ngathi sisantya esodlula umgqumo okokuba umgqumo omkhulu waphuma ude mgama ezantsi. Kwaye xana ndaphakanyiselwa phezulu, kwakukho esinjalo ukuba sikhulu isantya seengelosi, kwaye ndinakho nje ukuzibona kangoku. Yabona, njengoko zazisiza kwesasimo ngolwa hlobo nje utshayela ukungena kuni ngoku, hayi ukuphupha ngoku. Hayi, ndandiphaya kanye ndivuke ngokupheleleyo njengoko ndinjalo ngoku. Yabona, kodwa apha yeza, kwaye zazikhawulezwa ngamandla de ndacinga. Xa yandiphakamisayo ndeva olwaqo qhushumbo lufana okanye lufana nokuqhushumba okwenzekayo njengesantya esodlula umgqumo, kwaye xana yakwenzayo ndacinga kuhle, lena kufanele ithetha ukuba ndilungiselela ukubulawa. Yabona, kuqhushumbo lohlobo oluthile. Daza, daza nje, ngelixa ndacinga ngezo zinto ndacinga, hayi, ayisayi kuba kokuya, ukuba ukuba ebeluqhushumbo, liya kumfumana uJoseph naye, kuba nanguya esathetha, ecinga ukuba phaya nakho kumbingekuko, ngoku oku kuko konke kusesembonweni, yayingeyiyo yabona, yayikumbona. Kwazi, emva koko, konke ngaxeshana, njengoko ndaqondayo ukuba zazindingqongile, ndandingenakho ukuzibona, kodwa ndaziswa kule ntlanganisela yepyramidi yazo, ngaphakathi kule ntlanganisela yeengelosi ezintlanu. Ndaze ndacinga, ngoku ingelosi yokufa iyakuba yenye, isihlanu iyakuba lubabalo, ndacinga oko, ndacinga, iza nomyalezo wam, olo luvuthondaba lwam lwesibini, ndaze ndizisela umyalezo osuka enkosini, ndaze ndadanduluka ngawo onke amandla am, ngokumxhola endandinokuba nako. Yesu, yintoni oya kufuna ndiyenze, wayexana ndakwenzayo, yona nje yemka kum. Andikhange ndizive kakuhle kususela ngoko, yabona, ndandi imini yonke izolo bafuneka ndihlale endlwini, phantse ndiziva ndingaphandle kwesiqu sam, andikwazi ukuxoxa ingqondo yam, kwaye uzuko namandla enkosi ndindisholo ndonke xa yandishiyayo. Ndandizama ukukhuhla izandla zam, ndaze ndacinga andikwazi ukubamba ukuphefumla kwam. Ndaze ndajikeleza nokunqumla emgangathweni nokuya emva naphambili, ndacinga, ithetha ntoni nkosi, ithetha ntoni? Emva koko ndema, nkosi Thixo, isicaka sakho sipha, andinako nje ukuyiqonda, kutheni, yayiyintoni, yazise nkosi. Ke xana andinako ukunixelela malume, xana ndithi mandla enkosi, akukho ndlela yokukuxacisa okuya, asikuko oko nikuvayo ngokuvakalelo apha kwiintsikelelo, ezo ziintsikelelo zenkosi, obu bubungcwele. Bethu, ingaphaya kwakho nakuphi anokuthi onako ukufa angakucinga, yabona? Kwaye, yayindikhathaza, kakubi kakhulu, ayiyontsikelelo, inkathazo, uyakhathazeka, yabona? Okokuba yiyo, ukuba kuphela ubunako, ukuba bendingafumana kuphela indlela endinokuxelela abantu into oko bekukuko, okanye into ebekukuko ukuvakalelwa kwayo. Asikokuhlala nje apha ufuna ukugcoba, yinto othi wonke umthambo luvo kuwe nje, ingaphaya kokoyika, ingaphaya kokoyikiswa, intlonelo engcwele, ye mna akukho ndlela yokuyichaza, ude umqolo wam wonke, ukuhla nokunyuka umxhaxhazo wam, ukuya ngeminwe yam, ukuhla nokunyuka emilenzeni neenzwane zam, ubumna bonke babundindishoyo, yabona, njengokokuba uthe wemka waphuma ehlabathini ndaweni ithile. Kwaye yayindishiye ngokuthe chu, kwaye ndathi kwinkosi, ungandazisa nje wena, Thixo, ndiyaqatshisela ukuba okona kusondeleyo okwakhe kweza kokuba kokuya ukomelela kwakhona kuxa ndandiseZurich, Switzerland. Ngelaa xesha xana wandibonisa elakhosi laseJamani liqwalasele laa mkhweli hashe wengesi esihla ukunqumla iAfrika, kwaye wathi, bonile bonke basilela eluzukweni. Kwaye ndandimemeza kwinkosi ukuba indincede, kwaye ndifuna yena andinike utoliko, ngokuba ndamangala ukuba ithetha ukuba ndandiza kumka, ndandiza kubulawa, kwaye ukuba yayiyo ndandingazukutsho kwanto kusapho malunga nayo. Lixesha lam lokuya ekhaya, ndiyeni ndiyakuya nje ekhaya, yiloo nto kuphela. Kodwa ukuba koko ethetha khona, ndandingafuni ukuxelela usapho, ndingafuni ukuba bazi kwanto malunga nako, yiyeke nje yenziwe, kwaye oko iyakuba konke kwaye. Ngathi, Nkosi ndincede, andifuni kuxelela usapho ukuba uza olu ukubizelwa kwam ekhaya, kulungile, ndiya kuwe. Niyabona, ndathi, kwaye niyazi nithi kuhle, utheni ungazange ucinge malunga nowakutshoyo embonweni, oko umbono wakutshoyo, kodwa akunako ukucinga ngezinto ezinjeyangoko, wena andinako nakanjani. Kwaye ndacinga, ndandikhathazekile nje, caphukile, akuyazi mawucinge njani, akunakho ukucinga. Shazi ndathi, bawo wasezulwini, ukuba uthetha ukuba uqhushumbo lwaluza kundithabatha, ke ndazise ngoku, ke andisayi kutsho kwanto malunga nayo. Zisa uzuko namandla akho phezu kwam kwakhona, undiphakamise kwakhona, okanye zisa uzuko lwakho phezu kwam, kwaye emva koko ndiya kuyazi ngoko ukuba ithetha oku ya, ukuze ke ndibe nokuyigcina kum, kwaye uzange kwenzeke nto. Ke ngoko ndathi, ngoko, Nkosi, ukuba ithetha ukuba uza kuthumela abathunywa bakho ukwenzela umyalelo wam, ngoko, thumela amandla akho kwakhona, yaba ngathi ndikhupha egumbini. Noko ndabuyela kum kunye neBhayibhile esandleni sam, ngoko, yabona, kwaye ndicela uThixo ukuba ndincede, kwaye xa ndakwenzayo wandibonisa into ethile esibhalweni emalunga kanye nayo kanye phaya, ndaze ndacinga, ingaba okuya ngenene kokuya, ingaba ndikwenze njani okuya, kwaye oka andinakho ukuzicacisa ezi zinto bafundini, ingaphaya kwayo nayiphi into endiyaziyo. Yabona, unkosikazi wam ngongaqhelekanga kakhulu umfazi omnye wabangcono ehlabathini, kodwa ithityana elincinci andikhange nditsho nanto malunga nayo. Ndaqhubekeka, wayazi kwakukho into eyenzekayo, ke xana ndamxelelayo wathi, uyazi Bill, ndikubonile kwaye ndakuva kwezininzi zezo zinto. Wathi, uyazi, ndiyakukholelwa ngentliziyo yam yonke. Watsho wathi, kodwa okuya ngenene kube nento ethile, ikhangeleka nje indishukumisile olwa qhushumbo kunye nokwakuza ngokukhawuleza kwezangelosi ngolwa hlobo ezintlanu zazo ngokuhlanganeyo kwintlanganisela yazo njengehlobo ngathi ndibe nepyramid izotyiwe apha. Yabona, zakhangeleka ziyi ekuqalekeni, zakhangeleka ngathi hlobo lwekumgama, zakhangeleka ngohlobo ngathi lela bala lamahobe, kwaye zazikwi ekuzeni ngale ndlela, kwaye zazikhangeleka ngathi enye, ezimbini, ezintathu, ezine, kwaze emva koko enye kanye phezu kwenye. Yabona, zisenza isihlanu, kwaye zeza ngesinjalo isantya, akukho kwanto, akukho jethi, akukho nto ingenye enokuthelekiswa nokuya, kwaye ingazibona nje zona kunye neentloko zazo ngohlobo lujikelwa emacaleni, ezompiko zilelele ngasemva, zixhobe ngokupheleleyo, kwaye naku zisiza ke olwa hlobo nje ukuza ukwehla, saze nje zandithabathela kule pyramid yentlanganisela yazo. Ndabona ndandisukile phezulu, ndisukile emhlabeni, ndacinga mhlawumbi ndeva kude mgama laa mgqumo njengenqwelo ntaka xa inqumla isantya esodlula umgqumo, niyivile isenzeka ngolwa hlobo kanye nje umgqumo omgama. Ndacinga, oku ungathetha ngoku xana ngoku lo mbono undishiye okokuba ndiza kubulawa luqhushumbo okanye into ethile. Ndacinga, naku ndilapha ndiphakanyiselwe phezulu, ndizona ndilapha ndaweni ithile, ndikule le pyramid yeengelosi apha, kodwa andazi mhlawumbi inkosi iyeza kundithabathela ekhaya. Emva koko ndeva uJoseph ezantsi phaya esithi, tata, ndacinga, hayi, ukuba yiloo nto ibifanele imthabathile naye, ngoko into ethile yathi, wena khumbulani ndilindele ndiqaphela umyalezo ebendisoloko ndiwungxamele into ethile, kwaye umbono ngomnye umhla uyayazi njengoko kungekudala kakhulu undixelela malunga nokwakuza kwenzeka, indlela endandishumayela ngayo ukusuka elangeni ukuza kule ndawo. Waze emva koko wathi, ngoku khumbulani uvuthondaba lwesibini luseza. Ndacinga, kuya kubakho umyalezo, niyawukhumbula umyalezo wam apha ukuqikwa kwalaa ntloko litye apho loo mazwi asixhenxe kunye namatywini angabhalwanga nokubhalwa elizwini likaThixo, niyakhumbula, kwaye yandithabathela kulaa pyramid. Kwaye Juni Jackson, ukuba ulapha, elaa phupha othe wandinika lona kungekudala, andisayi kulichaza ngalentsasa ngenene, ubu uThixo wayegqibelele kakhulu, kwaye uxolele ngokungakuniki utoliko kuba ndibone into ethile inyakama, JT into ekwanye. Yabona, kwaye ndakwazi okuya, kwaye Dade uCollins ngqo into ekwanye. Yabona, kwaye isithathu salawa ekhokelela kanye ngqo into ekwanye, kwaye Umbono endithe ndandixelela wona nonke kwiminyaka eyagqithayo yenzeka nje ngenye imini, yabona oku ya kuyakwenzeka kwaye nantsiya ilele kakuhle, yonke into ilele kakuhle phandle phaya, into nje enyakamayo. Andiyazi yintoni, incede Thixo umthandazo wam, masithandazeni. Bawo wasezulwini, singabanakho ukufa nje thina, kwaye simile apha ngale ntsasa, kwaye Nkosi ndi, undithumele ukuba ndikhokele lo mhlanjana mncinci neli bandla, kwaye ndisekupheleni kwam. Andiyazi yeyiphi indlela, yintoni, kuphi okuzayo, kodwa ndiyayazi lena into yokuba uthe wenze yonke into isebenzelane okulungileyo kwabo bakuthandayo wena nababizwe ngokwenjongo yakho. Ndiyakuthandaza Thixo ukuba isandla sakho esikhulu senceba siya kuba phezu kwethu. Siyazi ngenyaniso ukuba wena unguThixo, kwaye siyayazi ukuba wena akunguye owawuphila kwiintsuku ezagqithayo, kodwa uphila namhlanje. Waba soloko unguThixo, uya kusoloko unguThixo. WawunguThixo phambi kwexesha, kwaye uya kuba nguThixo xana kungasekho xesha. Uya kuba usenguThixo, kwaye sisezandleni zakho Nkosi, siludongwe nje, kwaye wena ungumbumbi, umbumbi dongwe. Bumba ubomi bethu Nkosi ngendlela eya kufumana inkonzo engcono yokuhlonela wena. Siphe bawo, sisezandleni zakho. Asinandlela yokuzizisa apha, okanye asiyazi indlela esiya kuphuma ngayo. Inkosi usinike ubomi, kwaye wena usibuyisela ubomi bethu kuwe, kwaye ngokunjalo usinike ukusinanisela ubomi obungunaphakade. Ukholo lwethu luphefumlela oko kobona buqu bethu, kwaye siyakuthanda wena ngako oko, ukuba siyayazi ukuba ngenye imini siyakukubona wena, kwaye uyakuba seluzukweni lwakho, kwaye siyakukhangela kuye, kwaye silangazelela ukuva loo mazwi, yenziwe kakuhle sicaka sam esilungileyo nesinyanisekileyo. Ngena kuvuyo lwenkosi ebelulungiselelwe wena kusukela ekusekweni kwehlabathi kude kubelela xesha, oh Thixo, xana sonke sihlangana sikhokhele sizizicaka zakho, kwaye sicela uxolelo lwezono zethu. Le mibono mikhulu Nkosi, mikhulu kakhulu kunesicaka sakho. Andiyazi emandiyenze, ndiyazi nje iyeza, kwaye ndingatsho kuphela oko ndikubonayo noko ikutshiloyo, kwaye amanye amaxesha iyandoyikisa Nkosi, kwaye andiyazi emandiyenze. Emva koko ndathabatha iBhayibhile ndafumana phaya indlela uIsaya wafanela weva ngayo laa mini etempileni, xana wabona ezo ngelosi, iimpiko zazo zigqume iinyawo zazo. Akummangalisi wadanduluka usizi kum, kuba amehlo am abone uzuko lwenkosi. Kwaye kwakungoko umprofeti wadanduluka emva kokuba wacocwayo etempileni, xana ingelosi yathabatha isithabato yafumana ilahle lomlilo yalibeka phezu kwemilebe yakhe, emva kokuhlambulula okokuba wayeyindoda emilebe iyinqambi, kwaye ihlala phakathi kwabantu abayinqambi, noko wayengumprofeti. Yaza ingelosi yathabatha isithabato yabeka ilahle lomlilo phezu kwemilebe yakhe, yamxoxa yathi, ngoku hamba uprofete. Nkosi Thixo, uIsaya wadanduluka, ndilapha Nkosi, thuma mna. Xana wathi, ubani na oya kusiyela kwesasi sizukulwana singcolileyo kwaye sikrexezayo. Oh Thixo, yenze iphinde kwakhona, yenze ize kwakhona. Oh Nkosi, thumela umoya oyingcwele nomlilo ococayo, kuba ndiyahlambulula, ndingomilebe iyinqambi, kwaye ndihlala kulo mhlaba apha kunye nabantu abayinqambi, kwaye asicocekanga emehlweni akho Nkosi. Kodwa oh, thumela amandla acocayo, umoya oyingcwele, sicoce oh Nkosi, coca isicaka sakho Nkosi, uze emva koko uthethe Nkosi, isicaka sakho siphulaphula. Ndilangazelela ukuva elazwi, ndingowakho, ndisebenzise Nkosi njengoko ubona kufanelekile, ngelixa ndilele phezu kwesibingelelo sakho. Yenza umoya oyingcwele undicoce Nkosi, kwaye undithambise uze uthumele Nkosi. Ukuba ufuna umntu othile aye, ukuba lena yiyure kwaye eli ilixesha, andiyazi Nkosi, ndiyayazi nje ukuba ndizibonile ezo ngelosi, kwaye wena uyayazi ezo zinto ukuba ngokwenene yinyaniso, kwaye ndiyathandaza Nkosi, usizi kum ke ndincede. Kwaye ngoku sikelela aba bantu, kwaye silapha namhlanje nje phambi korhatya olwandulela eli xesha lombhiyozo wokuzalwa kwenkosi. Siyathandaza ukuba uya kusinceda, kwaye ngale ntsasa isicaka sakho umzalwane wethu uNeville uzive ukuba mhlawumbi iya kuba lixesha lokuba kufanele nje aphumle imizuzu embalwa, kwaye mhlawumbi kufanele ndithethe, kwaye ndiyathandaza ukuba uya kundinceda ngoku. Kukho abo apha Nkosi, kwaye sonke thina baya kudinga ke, siyathandaza ngoku ukuba uya kusisisikelela njengoko sifunda ilizwi lakho kwaye sicamnca okwexeshana. Yenza umoya wakho uze phezu kwethu Nkosi, usicoce kwaye usibeke emlilweni kunye nomoya oyingcwele kunye nomyalezo kaThixo umtsha usuka esibingelelweni ukushukumisa ihlabathi elifayo phambi kokuvela komkhulu uThixo kanaphakade. Kuba sikucela egameni likaYesu unyana wakhe othandekayo nomsindisi wethu, amen. Ngoku ndinqwenela ukubizela umdla wenu kwisibhalo apha nakwimibhalwana embalwa endithe ndayibhala phantsi, kwaye ndiyakholelwa uDoc okanye uBilly okanye omnye wabo undixelele ukuba bafuna ukukhupha ngaphambi kwethutyana ngenxa yabantwana banezipho zabo. Nina bafo abancinci enisandula kuphuma kwisikolo senu secawe, hlalani nje ngeithutyana esikuthoyo ukusuka apha kungaba nzulwana kuni, kodwa nina kodwa hlalani nje nizole kunye nomama notata okwemizuzu embalwa ndifuna ukuthetha nabo. Ngoku ngaphaya kwiindumiso, indumiso ya 89 ndifuna ukufunda umqolo okanye emibini wendumiso 89 ndiza kuzama ukufunda ya 51 kunye nomqolo wa 52 endumiso 89. Ngoku ninakho ukuva kude emva ngasemva kakuhle, kubani nako phakamisani izandla zenu ke ndiyona ingaba yonke le miboko yokuthetha ivuliwe, ingaba lona ungcono okanye lona kanye apha lena mibini ecaleni kulungile. Andazi nokuba baza kushicilela oku okanye hayi, iluhlobo nje lesingalindelekanga isiganeko ngale ntsasa, kodwa musanokulibala ngoku. Yibani nabo bonke abahlobo benu, kwaye ndifuna nina niqiniseke phantse zamani ukuza kumhlangano wecawe elandelayo. Kwamsinya baya kuba nebandla ligqityiwe apha, ndiyaqikelela, kwaye ndiyakube ndibuyele oku ngoko ndishumayele loo matywina asixhenxe ukuba iya kuba iyintando kaThixo kwisibhalo apha. Kwincwadi yeendumiso sahluko sama89 ukuqalisa ngomqolo wa50 kulaphulisisani ekufundeni kwelizwi ngoku.
Remember, Lord, the reproach of thy servants, how I do bear in my bosom the reproach.
Khumbula Nkosi ukuncikiveka kwabakhonzi bakho, indlela endithwele ngayo esifubeni sam ingcikivu yabo bonke abantu abanamandla ezithe ngayo iintshaba zakho zabangcikiva. O Yehova, ezithe ngayo zangcikiva amanyathelo omthandiswa wakho. Makabongwe uYehova ngonaphakade. Amen. Amen. Ndingathanda ukuthetha kuni okwethuba elimbalwa ndifuna nikuphawule oko kuqala, nize nikufunde niphindaphinde kakuhle ngenene, mhlawumbi ithwele ukufundwa kwakhona kanye ngoku. Kulaphulisisani ngoku, yabona.
Remember, Lord, the reproach of thy servants, how I do bear in my bosom the reproach.
Khumbula Nkosi ukuncikiveka kwabakhonzi bakho, Indlela endithwele ngayo esifubeni sami ingcikivo yabo bonke abantu abanamandla. Ezithe ngayo iintshaba zakho zabangcikivo, o Yehova. Ezithe ngayo zangcikiva amanyathelo omthanjiswa wakho. Makabongwe uYehova ngona phakade. Amen. Amen. Yifundisiseni ngenzondelelo. Njengoko uDavide wayithethayo, ndifuna ukusebenzisa isiqendwana. Ayiqhelekanga kakhulu ukuba isiqendwana seKrismas kwakhona. Kodwa njengoko ndishumayele kwicawe egqibileyo kwisiqendwana esingaqhelekanga, ndilibele besiyintoni ngoku. Ibiyi uxolo, ukuphasalaka, ihlabathi liyaphasalaka. Ngoku ndifuna ukusebenzisa ukwenzela isiqendwana lecawa ingcikivo ngenxa yelizwi. Ngoku mandiyiphinde kwakhona kakuhle ngenene ingcikivo ngenxa yelizwi. UThixo unexesha kunye nesizathu ngela xesha ukuzalisekisa onke amazwi akhe. UThixo uyakwazi kanye ngqo oko aza kwenza yena. Thina asazi. Kufuneka nje siyamkele njengoko eyinikeza kuthi. Kodwa uyayazi kwaye akukho nto eza kwenzeka phosakeleyo ngako oko athe wakuceba ukukwenza. Konke kufuneka kuze, kufanele kubekho. Ngamanye amaxesha ubungqwabala nobulukhuni bezinto ukwenzela kuphela ukukhupha eyenene, eyenyaniso imvelo yento. Niyazi, imvula izalwa kweziqhawuqhawukileyo ezidlakadlaka, ezimibane isasazekileyo, izibhakabhaka ezidudumayo. Kwaye ukuba besingenayo imvula, besingayi kuphila. Kodwa niyabona ukuthabatha kona ukuzisa imvula, indudumo, umbane, ukubaneka, umsinga. Kwaye ngokuphuma kokuya uza imvula. Imbewu kufanele ife, ibole, yonakale, inuke, ize ibuyele eluthulini lomhlaba ukuze izise ubomi obutsha. Ithabatha ukunkulwa kwegolide, uyiguquguqule umva nomphambili, uyinkule ide inkunkuma egqumileyo isuswe kuyo, hayi ukuba ibengezela, kuba intsimbi yenampara, into eyaziwa njengegolide yeziyata, ibengezela njengegolide yenene. Kodwa udibanisa zombini kunye, uzibeke ecaleni elinye, kunganzima ukuzahlula, kodwa zibeke kunye. Ayichaza, kwaye umkhandi kufuneka ayikhande de abone umfanekiso wakhe ubonakala egolideni. Kwaye uThixo ubeka ixesha kwaye unenjongo yayo yonke into ayenzayo. Akukho nto izenzekelayo nje kwabo bayithandayo inkosi nababizwe ngokobizo lwakhe. Yabona, simiselwe ngexa elingaphambili. Kwaye yonke into isebenza nje kakuhle ukwenzela oko ngokuba akanakuxoka. Kwaye watsho ukuba kunjalo ukuba yonke into inexesha layo, ithuba layo kwaye inendlela yayo. Kwaye uThixo usemva kwayo yonke intshukumo. Kwaye ngamanye amaxesha ucinga ukuba yonke into yenzeka ngokungalunganga, ixhomekeke kuthi. Ezo zinto zibekwe phezu kwethu, iimvamvanyo nokumangaliseka, luvavanyo ukubona indlela esiya kwenza ngayo kwisenzeko. Ngelinye ixesha eligqithileyo, phezulu eVermont, umzalwane uFred kunye nam saya ngaphaya kwicala laseNew York ukunqumla iLake Champlain. Kwaye sasiwelele ngaphaya kwicala laseNew York, ndaza ndenyuka entabeni apho leya phezulu kwintaba iHurricane, apho ndandiqhele ukuzingela. Kwaye phaya ndiyakhumbula xana ndandilahlekile nendlela uThixo wandikhokela wandibuyisa ngayo ngomoya nje oyingcwele kuphela ukuphumela kwisaqhwithi. Oko ngeba ndafa ndanyamalala. Kwaye bekwaba njalo kumfazi wam nobhili ezantsi kwinkampu encinci iimayile kude, kwaye ndajikwa. Kwakukho nje ikhephu elincinci esatsala kulo ukufika enkampini. Kwakungethuba entlakohlaza kwaye ndandimi phaya ndithetha nomzalwane uFred. Waza umoya oyingcwele wathi, uma yokuba wedwa. Ndaze ndisuka ndaya ehlathini thityana, indawo wandixelela. Kukho umgibe obekelwe wona, lumka ngoku. Kodwa kazanga ndixelele njani, intoni. Ndabuyela ndaze ndaxelela umzalwane uFred. Ndaya ebandleni ngoba busuku eholweni. Ndayazisa ebantwini. Kwaze kubusuku obulandelayo yenzeka. Kwaye ndimi phaya xana wandixelelayo phezu kwabagculeli. Wathi, kusezandleni zakho. Yenza ngabo nantoni oyitshoyo iyakwenzeka kanye ngoku. Antsoke. Apho umntu othile engahloneli ukungabi nathixo kwaye babesenza intlekisa begculela emhlanganweni umfana nomfazana kwaye wayezama ukwenza uthando olukrwada kunye naye esakhiweni kwaye wonke umntu ehoyile elixa ndandizama ukushumayela aze atsalele emva intloko yakhe akhwele phezu kwamathanga akhe alahlele intloko yakhe ngasemva ezama ukumphuza eqhubeka ngolwa hlobo emhlanganweni etsala umdla waza umoya oyingcwele wathi ngoku yena basezandleni zakho uyakwenza ntoni ngabo kwabakho inzolo engcwele wonke umntu wahlala ngenzolo enkulu ndaze ndacinga Oh Thixo, yintoni emandiyenze? Ndaze ndakhumbula ukuba ibingakhange ibe sisilumkiso sikamoya oyingcwele kwiintsuku ezimbini ngaphambili ndathi ndiyakunixolela. Ngoku oko koko wayefuna ndikutsho, yabona, ngokuba emva kwakho konke ndabe ndinetyala, mhlawumbi hayi okwaloo nto, kodwa ityala, kwaye ukuba netyala kokuncinci kukuyo yonke ke ndathi ndiyanixolela kwaye nangaya amangqina apha ngoku ayephaya ngoku waza umoya oyingcwele wawa ngoku nibonile ndiyakholwa ukuba zonke ezi zinto zinentsingiselo uya kwenza ntoni ngamandla uya kuthini yabona impendulo senzo kwisenzeko into eza njengokwenzeka emva koko indlela owenza ngayo kwesasenzeka niyakuqonda oko ndikuthethayo beniyakwenza ntoni kwaye mhlawumbi konke oku kusebenzela apho sikhoyo ngoku andiyazi andinakho nje ukutsho kodwa bekusoloko kukho indlela ethile kwaye khumbulani oko ungcikivo lwelizwi luye ilizwi libe lisoloko lithwele ingcikivo konke ngazo izigaba ilizwi likathixo elithanjisiweyo labe lisoloko lingcikivo kwaye eso sisizathu kunzima kakhulu ebantwini abangaqondiyo bangazi indlela yokwamkela laa ngcikivo Ningakhumbula abafundi bebuya kwaye bevuya ukuba baqonda ukuba babalwa fanelekileyo ukumelana nengcikivo yegama lakhe wathi bonke abaphila ubuthixo kuKristu baya kuthwala intshutshiso ingcikivo yelizwi wabe usoloko ufuneka umelane nale ngcikivo ukuze unike uvavanyo lwakho ukuba ubone wonke umntu ozayo kuKristu kufuneka kuqala aqeqeshwe ngokomntwana ukwenzela isizathu athe uThixo wakubekela sona kwaye khumbulani ukuba nje ningathula khumbulani ukuba unibizele oku yena akukho oyenokuthintela ukuba ingenzeki akukho dimoni zaneleyo emphuthumbweni kodwa oko ilizwi likaThixo liyakwenziwa libonakale. Uzalelwe isizathu, kwaye akukho mntu unokuthabatha indawo yakho. Ungaba nabalinganisi nayo yonke into engenye, kodwa abasokuze bathabathe indawo yakho. Injalo, ilizwi likaThixo liyakweyisa, alinakusilela. Apho, kulapho wonke umKristu afanele eme khona, ekwazini oko. Kwaye iimvavanyo ziya kuza kukhangeleke yonke indlela kuwe kodwa khumbula uThixo unesizathu kwaye iyakusebenza ngokulungileyo.
Now, let's just
Ngoku, masibizele emva ezimbalwa iziganeko zelizwi likaThixo lizalisekiswa, kunye nabo abathwala ilizwi kwisiganeko sabo. Ndive ngokuvakalelwa umoya, kungekudala okokuba umntu othile ebendigxeka kusenokwenzeka kube kukumhlaba weteyipu, ngokusoloko ndibhekiselela kakhulu ukubuyela emva ndize ndichole izimilo zeBhayibhile koko ndikutshoyo. Ke ndikwenzela isizathu oko. IBhayibhile ithilo ezi zinto zibhaliwe ukuze sibe nokujonga kuzo, kwaye leyo kuphela kwendlela ekungabini namfundo, indlela ekuphela kwayo endinokuyenza ukubhekiselela emva ndize ndithi, ndiyabona apho oku kumi khona, kwenzeke ntoni ngako, kuphi apho oku kwenzeke khona, ndiyabona. Uzemva koko uzibeke wena nje phaya, njengoko ndandishumayela kungekudala kwinkwenkwe encinci phandle enqanaweni, niyazi, kwaye umphathi omdala wayesifa, wayegula, waze wabuza ukuba kwakungekho iBhayibhile na enqanaweni. Babamba inkwenkwe encinci eyayinebhayibhile yaze yeza yafunda kuIsaya 53:5, wahlatywa ngenxa yezikrekro zethu, watyunyuzwa ngenxa yezenzo zethu ezigwenxa. Yaze yathi, mayithi, mandikuxelele mphathi indlela awayeqhele ukuyifunda ngayo umama wam. Yathi, nantsi indlela abhale ngayo, wahlatywa ngenxa yezikrekro zikaWilly Pruitt, kwaye wabethwa ngenxa kaWilly Pruitt, kwaye zonke ezi zinto awazenziwayo kwakungenxa kaWilly Pruitt, elo yayiligama lakhe. Umphathi omdala wathi, ndiyakuthanda oko, ungafunda igama lam kuyo? Yathi, ndiyakuzama. Yaze yathi, wahlatywa ngenxa yezikrekro zikaJohn Quartz, watyunyuzwa ngenxa yezenzo ezigwenxa zikaJohn Quartz, kwaye ngemivumba yakhe uJohn Quartz waphiliswa. Wathi, ndiyayibona yaze inkosi yamphilisa. Yabona, funda igama lakho kuyo. Wahlatywa ngenxa yezikrekro zikaWilliam Branham, watyunyuzwa ngenxa yezenzo ezigwenxa zikaWilliam Branham, wakwenza okuya ngenxa yam, kwaye wakwenza okuya ngenxa yakho. Funda igama lakho kuyo. Kuhle, leyo yindlela endithanda ukuzisa isibhalo ngayo kwabam abantu. Koko wakwenzela omnye umntu ongomnye awathi wamthobela, oko wakwenzayo komnye umntu ongomnye owayenyanisekile kwisizathu, na wakwenzayo komnye umntu ongomnye owayenganyanisekanga kwisizathu. Ngoko ufunda igama lakho kuyo. Ukuba ubunokuba phaya, ngeyiphi indawo obunokuthatha yona? Kwaye khumbulani, ninenyhweba namhlanje yokuthabatha uhlobo olunye lwendawo. Xana uNowa kungcikivo lwelizwi awathi uThixo walithetha kuye, uNowa kwakukho ungcikivo. UNowa waphila kwisigaba senzululwazi, apho kwakukho iimpumelelo zobunzululwazi ababenako ukuzenza ezazingaphaya kwayo nayiphi into esiyenzileyo namhlanje. Babehlakaniphile, bekrelekrele ngakumbi. Inzululwazi yabo yayikude kakhulu kweyethu, kwaye nje khumbulani, kwafuneka amelane nongcikivo lwelizwi awalishumayelayo 120 eminyaka ebusweni babaculeli. Ezabo iindlela ezinkulu zobunzululwazi zabaqinisekisa ukuba kwakungekho mvula ezibhakabhakeni. Kodwa noko uNowa wayelivile ilizwi lenkosi, kwaye lalichasene kuqulunqo lwazi lwabo ngalo. Ke phambi kokuba ubomi bakhe bube nokusindiswa, kwafuneka eme ebusweni aze athwale ungcikivu abathi abo bagculeli bamngcikiva yena ngalo. Oh, akukho ntandabuzo, kufanele baziva bemsizela uMshumayeli omdala. Kwakungadingeki ukuba bamgxothe okanye nantoni, ukuba mhlawumbi kwakungekho zindlu zininzi zolwahlobo kulaa mhla. Wayengeyongozi, wayengazukwenzakalisa mntu. Ke bamyeka nje. Qhubeka mbaco mdala phezulu phaya kwicala lalandulo, usakha inqanawe kude phandle apho kungekho manzi. Oh, kulungile, sizi lo mfo mdala. kodwa kwaye besithi uza kuwafumana phi amanzi akho ukudadisa isikhephe sakho Noah. Yeza isihla ukusuka ezibhakabhakeni ubuvuvu singakudubula inyanga neenkwenkwezi ngesikubona isikude nokuba yintoni ababenayo. Akukho mvula phezulu phaya, kodwa wathi uThixo utshilo wayeza kubeka ethile phezulu phaya. Uza kuyenza njani yena? Leyo yingxaki yakho. Kuphela kwento endifanele ndiyenze kukunilumkisa ukuba nimke apha malunga nento ekwanye ngoku. Kuphi apho usuka khona umlilo, mzalwana? Ibucaca kakhulu namhlanje kunokuba yayinjalo ngexesha likaNoah. Sesiwubona apho ukhoyo, ulungele nje ukuntlita. Kuko konke, inzululwazi sele akukho kuzithethelela ngeli xesha. Konke konke, kuba inzululwazi sele iwufumene. Ewe mhlekazi. Ke ngoku siyafumanisa ukuba yayiyinto ngenene ke baziva bemsizela umshumayeli olusizi omdala baze bamyeka nje waqhubeka. Yayiyinto engaqhelekanga mhlawumbi kwabo abantu ukucinga ukuba indoda eyayifanele ibe krelekrele ibe iyakukholelwa ukuba uThixo umdala wamazulu nomhlaba uyakwenza into okanye atsho into awayeyakuyenza eyayichasene nendlela yokucinga kwabo.
Maybe you didn't get it.
Oko babenako, mhlawumbe aniyifumenanga, jongani, yayi. Babecinga ukuba babenokuqondakalisa yonke into yendalo ngenzululwazi ukuba oko asilohlobo lwehlabathi esiphila kulo namhlanje elikrelekrele lemfundo ihlabathi elizele inzululwazi. Kwaye yonke into ababenokuyiqondakalisa ukuba iphosisile uThixo, akukho Thixo onokuze athethe nantoni onokuthi eyayi ibe nokuqondakaliswa ngobunzululwazi ukuba yayingekho phaya. Ngoku banoluvo olukwalunye nanamhlanje ukuba ugqirha utsho ukuba unomhlaza ufanele ufe, kwaye inzululwazi iqondakalise ukuba unomhlaza, kwaye ukwisigaba esihambele phambili ukusa ukucinga nantoni eyahlukileyo ukuba uza kufa kuko konke. Inzululwazi ithe uza kufa, bakuxilongile, kwaye kuko konke okwayo uza kufa, kwaye bacinga kukuphambana ukuba uzama ukutho ukuba uThixo uthembisile ukuyenza. Yabona, njengoko yayinjalo kufuneka umelane nolwangcikifu. Bathi ukuba ugqirha uthe apha siyijongisisile kwaye umhlaza uhambele phambili sikuvulile wonke utyhutye umzimba wakho kunye nezintliziyweni emiphungeni esibindini wonke akunakwenzeka. Ke niyabona xa nithi kodwa uza kuphila nakanjani, but ke usizi lomfo myekeni nje yedwa. Ndiyakhumbula ubusuku uBill Hall, umzalwane uHall ezantsi kwibandla iMilltown. Abaninzi benu bayayikhumbula imeko, kwaye xa yena bandibizela phandle umfazi wam umamazala kunye nam saphuma apha, watshata intombi eyayingudade ndiyakholwa uGeorge Cup wayengusodolophu wesixeko okanye umgwebi apha eyathi loo yayengusibari wakhe. Bamnyusa bamzisa apha ukuba afe ugqirha eMilltown, ugqirha eNew Albany wayixilonga imeko yakhe njengomhlaza wesibindi. Ke yehla ukuya kubona unkosikazi Hall, kwaye wayenesifo senyongo, kwaye wayelubhelu wonke, kwaye ndathi ke ndiyaqikelela uza kufa. Ndaze ndathi, wathi, mzalwane uBill, ingaba kukhona nayiphi indlela ene ungeva kuThixo? Ndathi, ndiyazi dade Hall, ndingathandaza. Ndathandaza ndaze ndabuyela ekhaya, ndaze inkosi ayathetha nto kum. Emva koko ndabuyela emva kusuku elilandelayo ndaze ndathandaza kwakhona. Waze wathi, ingaba akumazi nawuphi ugqirha olungileyo? Ndathi, kuhle, ugqirha wosapho lwethu ngugqirha Sam Adair ezantsi apha eJeffersonville. Yena uyise wayengugqirha wosapho lwethu. Omncinci uSam kunye nam sasoloko singabahlobo abasenyongweni, kwaye saya esikolweni malunga nexesha elinye sakhuliswa kunye. Sasoloko sisiya kuye xa nantoni ingalunganga. Wathi, andazi ukuba uyakuza azokujonga uBill Hall myeni wakhe. Ndathi, ndiyakumcela. Kuhle, wathi kum uSam, wathi, Billy, ukuba ugqirha uthe wayenomhlaza, wathi, kukho into enye kuphela yokuba ndiyenze mna. Ndiyakumthumela kumntu ohlakaniphileyo kunam, kwingcali, kwaye siyakuthabatha i-X-ray kwaye asiyikumbeka phantsi kwengaphezulu ingxaki kwakhona. Sathumela i-new album, safumana i-X-ray ugqirha ezantsi phaya, samsa eLouisville waxilongwa, samsa ngaphaya ngenqwelo yezigulana, sambuyisa. Ke kakade wayengayi kuyitsho kunkosikazi Hall yayiyintoni ingxaki yakhe. Ke wandibiza wathi uza kufa, wathi umhlobo wakho umshumayeli, wathi ingcali eLouisville isandula kunditsalela umnxeba, wathi uxilongo oogqirha abalunikezeleyo kwi-ezantsi eMilltown nogqirha New Albany wanikeza ngolulungileyo uxilongo, wathi ngumhlaza wesibini kwaye uhambele phambili, kwaye Billy asinakusisika sikhuphe isibindi sendoda ize yona iphile, wathi iza kufa kwaye ukuba ingumshumayeli ifanele ilungele. Ngathi lowo asingombuzo, kodwa akekho ngaphaya kwamashumi amahlanu nesihlanu eminyaka ubudala, ke isenobuninzi ubomi kuyo okwakaloku nje ukuba ishumayele. Ndaze ndathi kulungile, kuba iza kufa oko uyigqibile ngoko, enkosi gqirha Sam. Ndaze ndehla ndabiza unkosikazi Hall aphume ndamxelela. Ndathi, nkosikazi Hall, uSam utshilo ukuba uxilongo lwaseLouisville phaya lwalukwalinye njengoko belunjalo eNew Albany naseMilltown. Indoda iyafa, umzalwane uHall uza kufa kwaye unomhlaza esibindini kwaye uhambele phambili. Waze waqalisa ukulila. Ndaphethuka ndathandaza nayo kwaye yayingaphaya kwesiqu sayo kakhulu ngoko, de ingazi ukuba ndandisegumbini. Ke ndabuyela kwaye iqela labantu babezile endlwini ngezo ntsuku, kwakungekho namnye umntu edlelweni. Lalingekangcoliseki ngokungako ukuba kunintsi kwaye abantu babesuka ndaweni zonke. Ndandifuna ukuphumla kancinci, ke ndanyebelezela ndavuka ekuseni malunga necala leyesibini okanye intsimbi yesithathu. Umzalwane uWood wayengekanyukeli esitratweni ngeloxa. Ndaze ndajonga endleleni kwaye kungekho mntu phandle phaya. Ke ndathabatha umnqwazi wam omdala ndatshona egumbini lemfihlo, ndathabatha umpu wam oyi-22 kwaye ndandiza kuphuma ndiye kuzingela oonomatse de kube malunga nentsimbi yesibhozo, ndize emva koko ndilale phantsi komthi ndaweni ithile ndize ndizifumanele ukulala kancinci, akunakukufumana endlini. Ndathabatha umnqwazi wam ndaqalisa ukunqumla igumbi kujinga eludongeni yayiliapile kwaye yayilelona lonakeleyo. Iapile lalidliwe zimpethu kwaye lalingamaqhuma kwaye lomile lonke. Ndaze ndacinga, uyixhomele ntoni laa nto eludongeni umile? Ndaze ndaqwalasela kwakhona kwaye lalingekho eludongeni, lalijinga emoyeni. Ndaqhuzula ndiphula umnqwazi wam omdala ndabeka umpu egopheni. Ndaze ndawa emadolweni ndathi, Nkosi, yintoni ofuna isicaka sakho siyazi? Ukwehla kusiza elinye, ukwehla kusiza elinye, de malunga nesine okanye isihlanu sama-apile. Ilibele ngokunje yayingawaphi ejinga phaya emva koko, elikhulu elihle iapile, imigcakulo nje elikhulu eliphilileyo ukujongeka iapile isehla, laze laginya lawo abolileyo ukujongeka ama-apile. Waze wathi, phakama, yima ngeenyawo zakho. Wathi, hamba, xelela uBill Hall akazukufa, uza kuphila. Oh, ndabaleka ngokukhawuleza njengoko ndaba nakho. Ndaze ndathi, nkosikazi Hall, ndifumene u-itho inkosi, iza kuphila. Kwaye yandiva, yayizama ukulila yaze ayabi nakho ukuthetha kwakhona. Ndabuyela ndaze ndabiza uSam. Ndaze ndathi, Sam, umzalwane wethu uza kuphila. Wathi, uza kuphila njani ngolo hlobo? Ndathi, asiko kwam ukuqikelela, uThixo utshilo njalo, oko kuyigqibile. Uyaphila namhlanje, oko kube kumalunga neshumi leminyaka eyagqithayo nje ukomelela nempilo. Inkosikazi yakhe yafa kusukela ngoko, uphinde watshata kwakhona. Iza kwenza kanjani kuGeorge Wright? Kwaye abaninzi ngakumbi esithi oko sinokubiza yintoni ukumelana nongcikifu bayahleka bahlekise. Ndiyakhumbula xana phambi kwempuphuma yomnyaka u-37 ndema phaya kunye ne-Falls City Transfer Company kwaye ndandibaxelela bona malunga kwakuza kubakho amashumi 38 eenyawo amanzi. Ndiyakholwa yayingawo eSpring Street. Bandihleka bathi, usizi lukaBilly, ndiyaqikelela yena laa ntwana. Ndandiseyinkwenkwe njengoko. Wathi, uBilly yintwana elungileyo, lihlazo uthe waphicana. ndandingaphixananga ndandibhaptiziwe kuyo, hayi ukuphixana nje ndandikuyo, kwaye yenzeka nje ngalaa ndlela. Kusukela ndithetha ndiqaphele udade uHetty Wright ndiyakhola ehleli ngasemva phaya, yena uyayikhumbula laa meko emalunga noBill Hall. Abaninzi bangaphi abalapha abakhona ngale ntsasa abayikhumbulayo imeko? Oh bethu, ngokuqinisekileyo ukuba abaninzi benu ngoku bayasisizela, basizela wonke ubani othi azame ukubambelela elizwini kwimihla yabagculeli. Kodwa khumbulani, ungcikifo kufuneka luze yasoloko ingalaa ndlela. Kufanele bacinga njengoko benzayo ngoko ukuba uThixo emva kwento nayiphi yayiqondakaliswa ngobunzululwazi, okokuba uThixo akayi kuthetha nanto eyayichasene nenzululwazi ke oko koko okumenza yena uThixo. Ukuba nje wayeya kuhamba ngokokwenzululwazi ngoko, ibingayikuba ngaphezulu kunoko nje umntu anokuphumelela. Kodwa yena nguThixo, ungumdali wenzululwazi, angenza oko akunqwenelayo. Kufanele bacinga usizi oludala uNoa ke myekeni yedwa umfo omdala uphoswa lulo lonke ulonwabo esinalo kule mihla ke myekeni nje yedwa imalunga nento ekwanye ngoku. Kodwa ngoku ndifuna ukutho enye into kanye apha ngoku, sikhangela emva size sincome ukholo lwakhe. Kodwa ndiyamangala ukuba besiphile kulaa mhla, ingaba besinokuthabatha okwakuma kunye awathi uNoa wakuthabatha, besingaba nako kwaye sifune ukumelana nongcikivo olwaphuma nenyaniso. Xana kuzo zonke izigidi ezazikhona ehlabathini ngoko kwakukho kuphela uNoa kunye nosapho lwakhe abamela inyaniso, ingaba nicingile ngayo? Nje laa ndoda kunye noonyana bayo abathathu noomolokazana bayo unkosikazi wayo babe kuphela kwabo abamela laa nyaniso, kodwa babe no-itsho inkosi. Sikhangela emva size sincome, singakhe siyicinge kwakhona. Kufanele ndikhawulezise ngenxa yezi zipho zabantwana. U-Abraham, kwa elo gama Abraham lithetha yise wezininzi, limenza uyise wezizwe. Ngoku u-Abraham weva ilizwi likaThixo. U-Abraham wayengumprofeti kwaye weva ilizwi likaThixo, kwaye siyamncoma u-Abraham ngokubambelela kwakhe kwilizwi likaThixo, indlela awazahlula ngayo kwizizalwane zakhe, indlela eyayinzima ngayo kuAbraham. Wayekhuliselwe phaya ukwehla ukusuka eBhabheli, kwaye wayephaya ezantsi kumhlaba wamaShinari namaKhaledi kwisixeko saseUre, apho bonke abazalana naye abantu bakubo kunye nabo awayesiya ebandleni nabo nayo yonke into. Kodwa uThixo wathi zahlule. Oh bethu, enjani ukubambi into eyayiyo, ukushiya konke awayekuthanda, yonke into eyayiye yenene kuye awayeyithanda? Kwaye uThixo wamxelela zahlule, waze wamnika into engaqhelekanga ngenene: uza kuba nomntwana nguSara unkosikazi wakho, kwaye wayengamashumi asixhenxe nesihlanu, kwaye yona ingamashumi amathandathu nesihlanu yayiyekile ukuba naye njengomfazi njengendlela yabafazi yayiye yokuzisa abantwana iminyaka. Kwaye apha emva kokuhlala naye kusukela eyintombi ngokuba wayesisiqingata sodade wakhe, kwaye ngoko wayeza kumzisa njani laa mntwana? Kwaye ngoku ungafane ucinge ngo-Abraham ephuma phakathi kwezizalwane zakhe esithi siza kuba nomntwana uSara nam, ungafane ucinge oko? Kutheni abantu bathi usizi lo mfo omdala kukho into engalunganga naye? Yingcikisi. Kodwa u-Abraham wabambelela kuyo, kwaye xana wayelikhulu leminyaka ubudala akazange achathazele kwisithembiso sikaThixo. Wayesammelene nongcikivo ngokuqinisekileyo ebambelele kuso. Uqaphele umahluko khona phaya. USara wazama ukunika uAbraham okanye ukunika uThixo gxebe intwanana yoncedo ngokwakhe, wacinga uyazi okuya ngenye indlela kunoko uThixo akuthembisileyo. Ngoku uyazi ndingumfazi omdala, kodwa uHagari apha ngumfazi omhle, uAbraham akanangxaki yakumtshata yena naye ke uyazi oko kuya kumnceda uThixo. oko biya kumnceda uThixo kuba uAgare apha mhlawumbi unamashumi amabini eminyaka obudala kuphela isicaka sam kwaye uyazi into endiya kuyenza yakumnikeza kumyeni wam kuba abe ngunkosikazi kuba isithembu sasisemthethweni ke wathi yakumnika yena kwaye uyakuba nosana ngumyeni wam ke emva koko ndiluthabathe usana kwaye ngulowo uThixo amthembisileyo. Niyabona sisoloko sizama ukwenza into asinakulinda yena asineka senze into ngokwethu ingabe yayilungile ngabe waye emhle ingakhangeleka intle kakhulu kodwa yayingekho ngokwelizwi uThixo waxela uAbraham usana lwalusiza ngoSara. Niyakhumbula oko awakuthoyo malunga nomhlanjana omncinci le miqondiso iyakulandelana nabo bakholwayo njengoko kwabanjalo ngemihla kaNowa iyakuba njalo ekufikeni konyana womntu khona apho abambalwa kuphela esibhozo imiphefumulo eyasindiswayo. Loo mazwi awanakusilela ke masiqaphelisise kwaye sihlale nelizwi. Kulungile, yabona abantu basoloko bezama ukwenza into ethile ukuthabatha indawo yentando kaThixo yokudala. Niyabona njengoko ndasoloko ndisitsho kwaye mhlawumbi ngaphambi kwebandla ngaphambi niyazi akunakucela igusha ungandivelisela uboya, hayi ayinakuyenza loo nto. Ngoku ibhokwe ayinakwenza boya ngokuba indalo yayo ayinakuyivumela. Akukhathaliseki kukangakanani uzama ukubophelela igusha yoboya kwibhokwe ayisokuze isebenze. Ibhokwe ayinokwenza boya kwaye igusha ayivelisi nwele kodwa inoboya ngokuba iyigusha. Yiloo nto eyenza ibe yiyo. Ayivelisi, asifanele senze iziqhamo zikamoya, sifanele sithwale iziqhamo zikamoya. Umntu weapile awenzi ma-apile, uyawathwala nje ngokuba ngumntu wama-apile. Kwaye ukuba sizama ukwenza into ethile yakuncedisa isizathu yakufundisisa iminyaka elishumi kwisikolo sakwalizwi yakufunda oku okuya okanye okunye ize ndifumane isidanga sobuqu kunye nesidanga sobugqirha yakunceda inkosi ndedwa ayisokuze isebenze. UThixo ngommiselo lwecalwa ngaphambili ubiza lowo athandayo ukumbiza unikeza ngobukumkani kuye nabani lowo anqonela ukubunikeza kuye. Sikufundile oko ngoNebukadnezari. Sikufundile oko ngoYeremiya xana uThixo wamxelelayo oko ngelizwi lenkosi ukuba kwakuza kubakho ixesha uIsrayeli awayeza kuthwalelwa eBhabhiloni iminyaka engamashumi asixhenxe. Naku kusiza omnye umprofeti wayesele emxelele wathi ngoku uya kuba nabaprofeti baya kuvuka kwaye uya kuba nabo ezantsi phaya eBhabhiloni abaya kuvuka nabaphuphi nabaprofeti abaya kuprofeta ngokuchaseneyo noku kodwa xelela abantu bangaphulaphuli kwabo bantu. Kwaze kwaphuma indoda ngegama lingu omnye wabaprofeti uHananiya wayexana uYeremiya wayemi phaya kunye nejokhwe entanyeni yakhe. Kwavela uHananiya wathi, itsho inkosi, iminyaka ezeleyo emibini zonke ingobozi zenkosi ngoku ngokweziseko ikhangeleka intle kakhulu. UThixo uza kubasikelela abantu bakhe, uza kubuyisela yonke into ngqo ngokuchanekile kwiminyaka emibini kwaye iBhayibhile yathi mnkqu umprofeti uYeremiya wathi amen amen Hananiya, yanga inkosi ingenza amazwi akho enzeke kodwa asicinge ngento ethile Hananiya. Kube kukho abaprofeti phambi kwethu kwaye baprofeta ukuchasene nezizwe ezikhulu zemfazwe nanjalo njalo kodwa khumbula umprofeti waziwa emva kwesiprofeto sakhe sithe sabonakaliswa. Yabona emva koko uHananiya wenyuka waxhakamfula idyokhwe wayisusa entanyeni kaYeremiya ngaphambi kwababingeleli bonke nebandla mhlawumbi isigidi kunye nesiqingatha sabantu waza wathabatha laa dyokhwe athe uThixo wayibeka phezu kwentamo kaJeremiya ukwenzela umqoniso wayaphula yaba ziziqwenga waze wayilahla ezinyaweni zakhe thabathekile nje wathi, itsho inkosi, iminyaka emibini baya kubuya. uJeremia wajonga nje kuye, yayichasene elizwini, uye wasuka wemka, kwaye uThixo wathi, buyela emva umxelele, wathi, andizange ndithethe naye, wayethabathekile nje. Wathabatha ukuthabatheka okukokwakhe, yabona, akazange alindele de ncakasane ayibone aze ayazi yayingenguye okokuba yayinguThixo owayeyitsho, wabuyela emva ethabathekile ukuba siyayifumanisa ukunqumla isizwe namhlanje. Enye yeeteyipu zethu yayidlalwa kungekudala endlwini apho iqela labalungiseleli lakholiseka kanye ngoko, kwaye lalisiza kubhaptizelwa egameni likaYesu Kristu. Yaze indoda yaphakama egumbini eyathetha ngelwimi yathi, "Itsho iNkosi, bambelelani koko ninako, qhubekekani nje nibheke phambili kwaye ndiyakunisikelela." Bathi, "Kuhle, ukuba iNkosi ikutshilo oko, ndiyaqikelela." Yiloo nto niyabona, ayixilongwanga ngelizwi, ifanele ithabatha ilizwi kuqala. Nako ke apho ukhoyo, yayichasene nelizwi. Naku kusiza uJeremia emva la mprofeti uthanjisiweyo, uThixo wamxelela wathi, "Ndiyayazi uHananiya waphulela jokhwe yomthi phezu kwentamo yakho endithenda ibeka, kodwa ndiyakwenza enye ngentsimbi." Wathi, "Kwaye zonke ezi zizwe ezithe zehla ukuya kukhonza uNebukadinetsari umkhonzi wam, kwaye wayengumhedeni, yabona, kwaye Israyeli begcine onke amadini yabo, kodwa babenga, yabona, uThixo wenza isithembiso sokuba uya kubasikelela, kodwa zona iintsikelelo ziphantsi kwemiqathango, kwaye kufanele uhlangabeze loo miqathango ukuze ukwenze oko kusebenze. Ukuhlala ithutyana eligqithileyo kunye nencinci elungileyo intombi apha kuqala liluphandile olwasapho ukubona ukuba kwakukho nantoni na engalunganga. UThixo uya kuyiphilisa, kodwa uphantsi kwemiqathango, yabona. Kuphela kwento endayifumanayo yayikukuba unina esoyika ukuba kwakungalunganga ukuthabatha iyeza. Dade, sukuyicinga loo nto, dade. Ususe oko engqondweni yakho, qhubeka nala mntwana, mnike iyeza. UThixo uya kuyenza yazeke, yabona. Ngoku, kodwa into eyiyo, fumanisa, yazi, kwaye ngoko, ukuba nguThixo iNkosi, kulungile. Ngoku, siyafumanisa apha ukuba, aba bantu, babezama ukwenza into ethile, uHagare noSara, ukunceda uAbraham, ukunceda uThixo ukwenza isithembiso sakhe sinyaniseke. Akuna kuyenza loo nto, akukho ndlela konke konke yokuyenza, ichasene nento yonke, ilizwi likaThixo liza kwenzeka nakanjani. Ufanele nje ume kanye elizwini, uthi, "Lile ndlela uze ugcine ilizwi." Ngoku qaphelani, ukwenza into ethile ukuba ithabathe indawo yelizwi lakhe, mhlawumbi izihlobo zika-Abraham nazo, ukuba sakhe saqaphela, mhlawumbi izihlobo zika-Abraham zaya phaya zathi, "Ke, yise wezizwe, bangaphi abantwana onabo ngoku xana wayenekhulule minyaka ubudala?" Yitsho, "Yise wezizwe, yise wabaninzi, bangaphi abantwana onabo ngoku abagcule ngoku?" Ingaba nilibonanga ixesha? Ingaba siyibonanga xana ngamanye amaxesha sithandazele into ethile ayenzeka? Apha kuhleli indoda endala, batsho, "Mfama, sisithulu, sisimbumi, iyagula, yenze oku, yani ngaphayani baphilise, nina baphilisa abangcwele, siya kuyikholelwa." Ngaba bayaqonda ukuba ngulaa mtyholi okwamnye owathi, "Yehla emnqamlezweni, kwaye ndiya kukukholelwa wena, jika la matye abezi zonke, kwaye ndiya kuyikholelwa." Yabona, laa mtyholi ukwamnye wabophelela ilaphu emehlweni enkosi yethu, waze wambetha entloko ngentonga, waze wathi, "Ngoku, ukuba ungumprofeti, sixelele ngubani okubethileyo wena, kwaye siya kukukholelwa wena." Ke, uyazi, wayazi ngubani owambethayo, wayenokujika loo matye abezi zonke, okanye wayenokwehla emnqamlezweni, kodwa yintoni ebesiya kuba yiyo namhlanje ukuba wehlayo? Yabona, abayazi inkqubo kaThixo. Ufuneka ufumane oko uThixo akuthembisileyo. Ngoku, ufuneka ndikhawulezise. Ngoku, banokuba bathi, "Yise wezizwe, sikuvile, amashumi amabini anesihlanu iminyaka agqithayo, isithi, wawuza kuba nomntwana ngoSara, kwaye kokuya, kwakuza kuphuma izizwe zabantu, nje bangapha abantwana nabo ngeli xesha, yise wezizwe." Ha, yabona, lo, ngokwamnye umoya ogxekayo, uyakugxeka. Yiloo nto awayenzayo u-Abraham wathi, zange agxathazele kwesasithembiso ngokungakholwa. Uthini apha nithandazele usibanibani kwaye bangaphili, oko akunamsebenzi. Ukuba nithandazele amawaka alishumi ngobusuku uze amawaka alishumi ahaswe kusasa ngomsebusuku, ndisakuthambisa abagulayo ndibakuthandazele. UThixo utsho njalo, akuyithinteli nantwana. UThixo uyithembisile, yayikholelwa. Ngokuqinisekileyo akwenzi namnye umahluko oko bakutshoyo futhi, kodwa bayakugculela. Leyo ingcikivo yelizwi u-Abraham emiye elizwini likaThixo ekugqibeleni lazalisekiswa. Oh bethu, qaphela ugculelo lobudlolo, ukugculelwa nongcikivo lobudlolo kuqala. Baba, kwafuneka amelana nongcikivo lokuba lidlolo ngayo yonke loo minyaka. Wayephantse kuba likhulu leminyaka ubudala, wayengamashumi asithoba kunye nelizwi likaThixo elathi uya kuba yinkosazana unina wolusana, kwaye yena noAbraham elidlolo yobabini eyabo imizimba injengefileyo. Kodwa noko abazange bathandabuze ela lizwi nakancinci, kodwa kwafuneka bamelane nokuya kuqala kuze emva koko. Haleluya! UThixo wagcina ilizwi lakhe kulaa yure emnyama u-Isake wazalwa, kwaye imbewu yakhe injengentlabathi yolwandle okanye iinkwenkwezi zezulu. Yabona, uThixo usoloko ephendula ilizwi lakhe. Ewe, ubudlolo kuqala, emva koko u-Isake. UZekhariya no-Elizabeth ngokufanayo, laa ndoda indala nomfazi omdala besabubambelele. Wayexana uZekhariya wanyukela phaya kwaye enakho ukubhala icwecwe lakhe athi, ingelosi ihlangene nam yandixelela ndiyakuzisa umntwana ngoElizabeth nkosikazi wam omdala apha. Andikwazi ukuthetha kwakhona, ndisisimumu. Yakuba sisimumu de ibe ngumhla umntwana ezalwayo, kodwa uza kuza umntwana kwaye uza kuba ngumprofeti wosenyangweni. Uza kwazisa ikhwezi lokusa umandulile kaMesiya. Ingabakho njani? Abanye bathi usizi lo mfo omdala. Oh, ndiyaqikelela uhlobo lokuphuma kancinci kwintloko yakhe. Niyazi kukho into ethile, kodwa jonga u-Elizabeth omdala phandle phaya kumashumi asibhozo, kwaye khangela 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 kuZekhariya, mdala kakhulu kwaye uyangcangcazela, kwaye ngoko uza kutsho into enjeya ngaleya ke usizi lo mfo omdala. Kodwa wayenelizwi lenkosi enjalo ingcikizo de wazifihla iintsuku eziliqela, kodwa wahlala nelizwi. Oh bethu, esala indumasi, esala uluvo lwendumasi, esala ukuhombisa komhla kunye nezangothe nezinto zomhla wabo. Bayala, bala ukuhamba nesihlwele sabangakholwayo, bazala izinto zehlabathi. Kwafuneka bayenze, bahlale nelizwi likaThixo. Kwafuneka bayenze. Ke injalo namhlanje, uyazahlula kwinto yonke kuphela nguwe noThixo. Asikuko oko ibandla likwenzayo, koko wena ukwenzayo noThixo. Yabona, nguwe njengesiqu. Ewe, kodwa jonga oko uThixo wakunikezayo. Xana uYesu ngokwakhe wazayo, uZakhariya wayemkile, uElizabeth naye. Kodwa xana unyana wabo wafikayo entlango no-itsho inkosi, uYesu wathi, akuzange kubekho umntu ozelwe kumfazi omkhulu njengoko wayenjalo. Amen. Intoni? Wava ingcikivo yobudlolo, wahlala kwilizwi waze wazisa onjeya unyana. NjengoSara wakudala, njengoAbraham wakudala, izibini ezidala zabambelela kuyo. Khangela, isininzi esakhe sazalwa njengentlabathi yolwandle. Akukho hlanga labantu ehlabathini luninzi njengamaYuda, njengentlabathi yelwandle okanye iinkwenkwezi esibhakabhaka. Kwenzeka ntoni? Yenzeka kweli gcuntswana umntwana omnye. Ngoku niyabona apho ndiya khona, umntwana omnye kuko konke okwayithabathayo. Yathabatha umntwana omnye ukushukumisa izizwe azikhombise kuMesiya. Yathabatha omnye othobeleyo. Injalo loo nto uThixo udinga indoda nje ibenye kuko konke akudingayo yena. Ndaweni ithile angaba nalo izwi kuko konke akufunayo. Ukufumana indoda ibenye kulawulo lwakhe. Oh, indlela athanda ngayo ukufumana indoda ibenye. Wafumana uNowa ngelinye ixesha, wafumana uMoses ngelinye ixesha, wafumana uJeremiya, wafumana u-Eliya, wafumana u-Elisha, wafumana uYohane, wafumana uSamson. Okoko nje afumana indoda ibenye kulawulo lwakhe. Elo lizwi lakhe angathetha ngalo, angohlwaya ihlabathi. Oh, babe, indlela yena alambelana khwela ngayo ukuba afumanele indoda elulawulweni lwakhe. Endinokuthetha ngayo, ndingenza izwi lam laziwe, nakubeni iya kumelana nongcikifu, kodwa yakwenza izwi lam laziwe, yabona? Oh, ewe, ubudlolo kuqala, ufuneka uthwale, ufuneka umelane nengcikifu yobudlolo. Sara wafuneka melane nayo. Kwenze kanjalo kuZekariya nakuElizabeth. Wafuneka bamelane nayo. Jonga namhlanje, ngoku ndiza kutsho into.
Look today at the children of the harlot. She's taken nations.
Khangela namhlanje kubantwana benyukazi. Lithabathele izizwe phansi kolawulo lwezopolitiko lobuhlelo. Inyukazi neentombi zalo. Khangela isinjani isizukulwana samahlelo avukayo kwaye angakanani ukuba mbalwa amalungisa. Musa ukukhathazeka, hlala nelizwi. Konke kulungile, ungagculelwa, ubizwe umqengqeleki ongcwele, ungabizwa ngako konke naluphi uhlobo lwegama elibi, kodwa hlala kanye phaya, ilizwi, ungcikivo lwelizwi, into abaya kuyitsho malunga nawe. Umfo mncinci angabe ulapha ngale ntsasa, umhlobo wam uJim Poole, omncinci uJim, abantu bakubo wacelwa ngenye imini ke wabhaphizelwa apho. Umntu othile wathi kuye wathi ukuba ubuya kubhaphizelwa ebandleni, utheni ungafuni ibandla elikhulu into ethile, yabona? Kodwa wabona ukukhanya, yaba yiloo nto, yabona? Baninzi abantwana bongendawo kunokuba bekho abelungisa. Ehe, kulungile. Indlela abambalwa ngayo abelungisa. Jonga indlela ababembalwa ngayo ngomhla kaNoa, yabona? Jonga okwakuyiyo ngemihla yeSodoma, yabona? Ambalwa kangakanani amalungisa. Bangaphi abantwana beyinyukazi elinabo? Lisisa nje abantwana nangayiphi indlela endala, kodwa bonke imigqakhwe yabantwana. Iyenyukazi livelisa iyenyukazi. Inja ivelisa inja, noKristu uvelisa abathanjiswa, iBhayibhile ivelisa amalungisa. Ke kufuneka simele ingcinga yokuba ligquba elincinci enjani ukuzukiseka into okuba yiyo. Jonga kwibandla elikhulu laseEfese, kwakhukho kuphela ishumi elinesibini kulo. Ehe, jonga esinalo iqela namhlanje, icala lalo. Ehe, kwakhukho kuphela imiphefumu lesibhozo ngemihla kaNoa, kwakhukho kuphela emihlanu ngemihla kaLoti, hayi isine, uLoti umfazi wakhe, iintombi zakhe ezimbini, kwaye wajika wasisimo selitye emveni kokuba wayephumile. Ngokujonga ngasemva, eneneni emithathu yaphumayo ngalamhla, kwaye uYesu wathi njengoko kwabanjalo ngaloo mihla. Isifanele ukuba siqaphele kwaye silumke ambalwa kangakanani amalungisa, kodwa okoko abaculeli bafanele bangcikive ubudlomelana nongcikivo lobudlolo kuqala. Bethu, fanele nje ndikhawulezise ndi andifuna ukunceda ukufumana aba bantwana. Ndinyamezeleni nje ithutyana, yabona? Abantu basoloko beyinto enye oko. Ngoku ndiza kutsho into kwakhona, kwaye ndifuna nina, kwaye andiyazi nokuba ishicilelwe okanye hayi, kodwa ukuba ikwiteyipu ndifuna nindimmamele. Mina bakwiteyipu musanukuyiphosa, kodwa yifundisiseni. Umntu ngoku ufana nowasoloko ekuko, udumisa uThixo ngoko akwenzileyo, ejonga phambili koko aya kukwenza, kwaye engahoyi oko wakwenzayo nakwenzayo. Udumisa uThixo ngoko wakwenzayo, ujonge phambili koko aya kukwenza, kodwa akahoyi oko uThixo akwenzayo, kwaye phaya aphose into yonke. Ndiyathemba bayayifumana, yabona? Abahoyi oko akwenzayo, uyakwazi akwenzileyo, kwaye uyasazi isithembiso soko aya kukwenza, kodwa uyasilela ukubona akwenzayo. Oh, nina maPentecoste, kuba aningomzekelo wokuya, nikhangele phambili kwinto emayenzeke njengoko kwasoloko yenzeke kanye phantsi kwenu, kwaye aniyazi ukangaphi aya kuniqokelela yena njengesikhukukazi sisenza kumantshontsho aso. Kodwa ningafuni, nixabise kakhulu izithethe zenu namahlelo kunokuba nisenza ngelizwi lakhe nomoya wakhe. Ewe, enjani ingcikivo kuMariya njengoko sivala? Enjani ingcikivo kuMariya noYosefu ngenxa yelizwi lakhe lixesha leChristmas? Ndicebe ukubamba nje ithutyana, kodwa niyakuva ngakumbi ngayo kunomathotholo nakubelusi nanjalo njalo. Enjani ingcikivo kuMariya noYosefu yokubambelela kwisithembiso selizwi likaThixo? Khumbulani ngoko, umgcolile. Waphakamisa ishiya lakhe xa bebona uMaria omncinci egqitha, bebona uYosef utshata iyinyukazi. Yabona, kwaye khumbula, mzalwana, ukrexeso yayikukufa ngezo ntsuku. Ngoku uyamkhusela ekubulaweni, ufanele abe ngumdlezana ngawe. Kwaye kodwa khumbulani lonke ixesha uThixo wayeqobisana nabo, kwaye kwakungokwelizwi babengayazi. Yabona, intombi iyakuzala umntwana. UYosefu wayeyazi loo nto, uMaria wayeyazi loo nto, ngokuba emva kokuba ilizwi lalibhaliwe kwabakho ingelosi ithetha naye ingqinisisa okanye ibonakalisa kwa elo lizwi elalibhaliwe ukuba laliza kwenzeka. Musani ukuphupha ngoku, cingani. Umoya oyingcwele uhlele emhlabeni, zange wathetha nebandla lonke. Wathetha nabo, uYosefu wajonga kwaye phambi kwengelosi imihambele, wathi, kulungile, ngoku ndiyamthanda, kodwa ndiyindoda elilungisa. Andinakutshata umfazi onje. Yaze ingelosi yenkosi yabonakala kuye ephupheni, yathi, Yosefu, wena nyana kaDavide, musa ukoyika ukumthabathela kuwe uMaria unkosikazi wakho, kuba oko kukhawulweyo kuye kungomoya oyingcwele. Oh, bethu, enjani intuthuzelo, yabona? Kwaye uMaria endleleni yakhe eya emthonjeni, intombi encinci malunga neshumi elinesixhenxe leminyaka ubudala, ishumi elinesibhozo, itshata indoda ebitshatile ngaphambili kwaye inabantwana bayo, indoda endala, kwaye yena wayemthanda, kwaye engazi kutheni, kwaye emthanda, kwaye engayazi kutheni. Kwaye nabo bekho besiza besiya emthonjeni ukuya kukha amanzi kunye nako konke ukufundisisa kwizinto awayecinga ngayo izibhalo. Akukho ntandabuzo. Kwaze emva koko ukukhanya kwabaneka phambi kwakhe. Xa nokwakukhanya kwabaneka, nako kumi ingelosi. Andazi indlela uMaria omncinci wavakalelwa ngayo. Ingaba lakhe nacinga ngoko, andazi ukuba wavakalelwa njengokoyika njengoko ndenzile izono. Ah, Maria! Ah, uthetha yima. Thabathela ingqalelo koko ndiza kuxelela kona. Usikelelwe phakathi kwabafazi, kuba ubabalwe nguThixo, kwaye uza kuba nomntwana, ungazani nandoda, kodwa uza kuba nomntwana, kwaye umzala wakho Elizabeth engomdala, naye ukhawule kananjalo, kwaye uza kuba nomntwana, kwaye le miqondiso iyakwenziwa. Wathi, ziyakwenzeka njani ezi, usazi, ekubeni ndingazani nandoda. Sathi, umoya oyingcwele uza kusibekela, laa nto ingcwele yakuzalwa kuwe iya kubizwa unyana kaThixo. Ayeka abagculeli batsho oko bafuna ukukutsho. Wayeyazi, wayeyazi iyakwenzeka, ngokuba uThixo utsho njalo. Ngoku, indlela emakube kwavakalelwa ngayo ngalamini yokunikezela okanye ukuzela ulwaluso losana, xana phaya wayehamba inyuka kunye nolusana luncinci ezingalweni zakhe ngolwahlobo, kwaye bonke abafazi begcine umgama wabo bonke nemithumo yabo emihle ukunikezela iintsana zabo, kwaye benze zaluswe phantse bonke babo betsala imvana, kodwa wayenamahobe amabini ecoca ungcwaliseko lwakhe. Usana oluncinci lusongelwe ngeqhiya zedyokhwe zenziwe kokusuka edyokhweni kumqolo wentamo yenkabi yenkomo. Idyokhwe, umsongelo kumqolo wenkabi yenkomo, leyo yayiyiqhiya yedyokhwe nje esidalini. Babengenanto ukwenzela yena, babengamahlwempu kakhulu, kwaye nanku apha emile. Akukho ntandabuzo, bonke abafazi bagcina umgama wabo kwintombi encinci. Bathi, niyabona, unomqhakhwe womntana. Yabona indlela uThixo enza izinto zibe gadalala ukujongela. Oh, bethu, ubeka nje uboya kanye phezu kwamehlo kaSathane. Okunjani ukungcola, obunjani bomdaka, ukrexezo, yiloo nto ayiyo. Ngumkrexezo oko, zange kusiyekise esasingqa entliziyweni kaMaria omncinci. Bagcina umgama wabo kuye, basenza into ekwayo, bambize ngoku qengqeleko ongcwele okanye mbaxa okanye into ethile. UMaria wayazi wayelusana lukabani, waqhubeka nje njengohlobo olunye. Kodwa owu, abafanelanga baqaphela xana uSimoni ehleli ngasemva egumbini wayethendisile, wajikela uprofeta, wathi, inkosi ibonakele kum, kwaye yathi, andisayi kubona kufa kwaye wayengamashumi asibhozo athile ngoko andizukubona kufa phambi kokuba ndibone usindiso lwakhe. Oh, Simon, umdala nyana, eyakho eyakho umfo mdala ufumene ngahlobo intloko yakhe. Niyazi akuncinci, yiyekeni nje, akayongozi, akayi kuvisa mntu ubuhlungu. Kodwa uSimon wayenelizwi lenkosi wathi, ndibone umoya kaThixo usehlela phezu kwam. Ndema ndajonga kuye wandixelela, Simon, ndibe ulilungisa le ndoda kwaye akusayi iza kwenza ubungqina phandle phaya. Ha, loo nto yonke uza kuyenzela ntoni wena loo nto, nkosi? Ingxaki yam le, uluvo lwam lokuba yena ngokuqinisekileyo angagalela ilahle kubo ngalamhla. Yeni nengqini, kutheni ningaphulaphulanga kulo? Nantsiya indala imfama uHana ihleli etempileni thandazo, inkosi yatyhila kuye. Simon chanile, amen. Wayengenakho ukubona ukukhanya kwemini kobumnyama, kodwa wayenokubona kude kunabantu abaninzi namhlanje abanamehlo alungileyo. Wabona emoyeni uMesiya ozayo wayesondele, umoya unyakama entliziyweni yakhe. Yabona ibandlana elincinci elaliphaya uZakariya, Elizabeth, Maria, Yohane, Ana noSimon. Isithandathu kwizigidi njengakwimihla kaNowa, isithandathu sabo uThixo waqubisana naye ngamnye wabo. Babekulungelelwana bonke, bahlangana bonke. Amen. Apha omdala uSimon naku kusiza usana oluncinci lungena, akazange weva nanto malunga nalo nalo usana. Waze ngoko uSimon wahlala egumbini lakhe kwaye umoya weza kuye wathi, sukuma Simon, nanku esimka ehamba engazi apho aya khona. NjengoAbraham wayekhangela into ethile wayengayazi ukuba yayiphi, kodwa waqhubeka ehamba. Emva kwethuba wema kwaye umoya oyingcwele makube wathi kuye, nanku ya yena. Wafika ngaphaya kwiingalo zikaMaria wathabathela usana ezingalweni zakhe, wakhangela phezulu wathi, Nkosi, mndulule umkhonzi wakho ngoku kubo ubomi enoxolo. Amehlo am ajonge kusindiso lwakho, into awathi wonke ubani wahlekisa ngayo, oko abafazi babecwezela kuko. USimon wathi, lusindiso lwakho Nkosi. Kwaye malunga nela xesha naku kusiza umfazi imfama ephinyela indlela yakhe ukujikela xhathazela phakathi kwesihlwele, waze wenyuka waya kuye kwaye naye waprofeta kuba wayekhangela yena. Waxelela uMaria, ikrele ndiyakuhlaba intliziyo yakho kodwa ndiyakutyhila iingcinga zeentliziyo ezininzi. Yabona yayiyinto ngoku ndiyaqikelela. Abanye babo abafazi bathi, ngoku niyabona okuya, niyabona hlobo luni lodidi nantsoke. Yabona yiloo nto, yabona apho ikhoyo elaa xhego lichachambile entlokweni yalo, naliya limile phaya limi phambi kwela yenyukazi lentombi lizama ukutsho into enjeya nantsoke. Laa mntwana ongumgqakwe khangela phaya kulowamdala uHana ehleli ezantsi apha ezilulambisela ukufa kwaye qhubeka ngolwa hlobo, akasukuze abe nolonwabo njengoko sinalo. Kodwa nantsoke, yabona, angaba ngowazo zonke imanyano esinazo esizweni apha, uphuma kusapho oluhlana olulungileyo, yabona, kwaye angaba ngowaphaya. Kodwa nantya, yabona indlela elagquba elihlangana ngayo. Oh, ewe, amen. Into ekwanye namhlanje ukuhlala kwezasemazulwini indawo kuKristu uYesu kuphakanyiselwa phezulu ngumoya oyingcwele ngokuqinisekileyo. Ewe mhlekazi, oh, oh, ingaba sinentwanana nje engaphezulu yexesha. Funeka ndiyitsho into ethile, ndinesinye isimilo apha endijonge kuso ngelaa xesha xana ilizwi lenziwa labonakala amadoda azizazi. Ndinqwenela besinexesha Fred ukuba wena ufunde okuya, unako epokotweni yakho. Ndiyaqikelela abaninzi benu bayibonile kulindi xesha into awathi umoya oyingcwele wayithetha ukwehlela apha emlanjeni. 33 iminyaka eyagqithayo basuka nje bayomba uDisemba wethoba ukuyibonakalisa okwalaa nzululwazi ngeenkwenkwezi, indlela la Jupiter kunye nazo iinkwenkwezi kwintlanganisela yazo. Banendala inzululwazi ngeenkwenkwezi ikhazi ukuphawulwa kwayo bayombila leliya xesha nkqo lentlanganisela yezayo kwintlanganisela yezi nkwenkwezi. Yaza yagaleleka kanye ezantsi ngaseBhabhiloni azi amadoda azizazi ayihlisa eza nayo. Khumbulani, zanqumla indlela yazo ejikeleza ilanga ukujulela ezantsi izigidi zeminyaka yokukhanya okwahlukahlukana kwakhona kwaye la madoda azizazi angamayuda ayephezulu ebhabhiloni babona la ntlanganisela isiya kula ntlanganisela ezankwenkwezi ezintathu zazo zangena ngokuhlangeneyo zaze zenza eliya linye ikhwezi lokusa kwaye bakwazi okuya ngelizwi likatixo ukuba eliya yayilixesha xana ezankwenkwezi zihlangana ukuba uMesiya wakufanele abe semhlabeni eso sisizathu baqalisa uphi na yena ukumkani ozelweyo wamayuda uphi na yena ndaweni ithile kuba xana ezo nkwenkwezi zangenayo de imizimba yazo yasezulwini yaba kulo mzimba mkhulu umnye wasezulwini apho xana zona zontathu zahlangana uMesiya yakuba semhlabeni ngela xesha kwaye xana zaya kwindlala yazo yokujikeleza ilanga bona la madoda ayazi uba uMesiya wayesemhlabeni babezincutshe kwicandelo labo babengamadoda ababalulekileyo babezincutshe kwicandelo labo lenzululwazi yezenkolo babekhangele icala layo leyezenkolo kwaye bazibona ezonkwenkwezi zisiya ngaphaya uJupiter noSarkas zaze zaya kumgca wazo zaze zathi siyayazi uba uMesiya usendaweni ithile ke kufanele abe seYerusalem ukuba leyo yindawo eyintloko yenkolo yehlabathi yenkolo kaMesiya leyo ngundunkulu wabo leyo ngundunkulu wobuhlelo kulapho iqela elikhulu lobucawe lihleliyo baze bakhwela ezinkameleni bemka iminyaka emibini kwehla ukunqumla umlambo iTigris nemigcobhozo namahlathi betyhutya besiya esixekweni iintliziyo zizele luvuyo babesazi xana ezankwenkwezi zazindanda phaya kwaye oku nkqu neenzululwazi ngeenkwenkwezi zathi namhlanje ukuba zona ngenene zona iinkwenkwezi ziza kulaa ndawo kwakhona iya kwenza inkwenkwezi enye ukusuka apho babemi khona bejongile kodwa bakufuneka babe beme kulaa ndawo ukuze bayibone amen amen uxhomekeke apho umi khona xhomekeke koko ujonge kuko ha ke bayibona baze bayilandele kwaye babesemgcini ngqo akukhathaliseki bayaphi yayisemgcini ngqo kunye nabo yabakhokhela yabona leyo yindlela ekufanele ufumane zonke izibhalo zisemgceni yonke into ngoko hlala kulaa mgca kunye nezibhalo leyo kuphela kwendlela iya kukukhokhelela ngqo kuye ngokuqinisekileyo iya kuyenza ngoku qwalasela naba besisi bememeza uphi na yena ukumkani ozelweyo wamayuda ukungena iYerusalem inkwenkwezi yabakhokelela kanye phaya kanye ngqo kundlunkulu wobuhlelo kodwa xana bathi gubu cala ngenxa yayo inkwenkwezi yabashiya bangena esixekweni bahla benyuka ngesitrato bacinga isixeko siya kuzala luvuyo lukathixo ukuhla benyuka ngesitrato ngovuyo bemka bekhwaza uphi nalowo uzelweyo ukumkani wamayuda sibone inkwenkwezi yakhe xana besisempuma kwaye sizile ukuza kumnqula khumbulani inkwenkwezi baya ngasentshona babesempuma ukukhokelelwa ngasentshona besaqhubeka sikhokelele yabona babeqinisekile babe kuhle iBhabhiloni neIndiya ilele empuma yePalestina hlobo lomzantsi mpuma kwaye babesiya ngasentshona bakhokelelwa ngasentshona niyayazi ingoma besaqhubekeka sikhokelele kokwakukhanya kugqibeleleyo yabona bona amadoda azingqondi ayesiza entshona eshiya impuma esiya entshona aze abona la nkwenkwezi ngoku ukuba ayesentshona ejonge ngasemva akazange ayibone yabona bona xana afika phaya yabakhokhelela ngqo phaya emva koko yabashiya baze bacinga nantsi apho inkwenkwezi bashiyile ke nantsi basesixekweni ke owu bethu but wonke umntu uyacula nje kwaye uyavuya uzuko lukathixo lukhanyise yonke into ke naku silapha siyayazi ukuba ethu siyayazi ukuba impumelelo yethu njengoko sibukele laa ntlanganisela akukho namnye akukho ngcali inokuza phezulu phaya ize itsale ezo nkwenkwezi zihlangane kwaye siyayazi xana eziya xana ezankwenkwezi zeza kulaa mzimba wezulu elo lixesha uMesiya asemhlabeni uMesiya usemhlabeni kwaye yonke iminyaka emininzi elikhulu ligqitha intlanganisela yazo kwakhona yabona kwaye emva koko kukho isipho esiza emhlabeni qaphela uMesiya usemhlabeni. Xana Eliya, xana Eliya qela leenkwenkwezi zahlangana, waye ayazi wayephaya ke aya kundlunkulu wenkolo aze aqalisa ukuhamba esithi ukunyuka nokuhla isitrato bemka ezi nkamela. Ophi na yena, ophi na yena, ophi na yena uzelweyo ukumkani wamaYuda. Sibone iinkwenkwezi yakhe empuma ulapho ndaweni ithile. Ophi na yena, ophi yena, ophi yena, he olunjani uNgcikifa. Baya kumbingeleli omkhulu wathi wayenokuthi yintoni ingxaki nani bafo, utheni nina gquba lababaxa. Yabona olunjani uNgcikifa phezu kwempumelelo yabo yobunzululwazi ngamandla kaThixo. Bayibona inkwenkwezi yakhe kwaye babengamadoda azizazi ehlakaniphile, babekwicandelo lenkolo yobunzululwazi kwaye ayazi xana ezo nkwenkwezi zafika phaya uMesiya wayesendaweni ithile kwaye apha indawo eyayifanele iyayazi yayingazi kwanto malunga naye. Yakucinga abantwana bemi esitratweni bathi, ha jongani kokuya, ha Eliya ligquba lababa. Kulaphulani kubo besithi, uphi na yena ozelweyo ukumkani wamaYuda. Abayazi uba uHerode ngukumkani ezantsi apha, abamazi uBhishophu Sibani. Oh be, uphi na yena ozelweyo ukumkani wamaYuda. Sibone inkwenkwezi yakhe impuma, but izani apha nonke nina madoda azizazi apha khona apha. Ehe, izani apha, ingaba nina nonke nibona inkwenkwezi ithile naphina. Oh jange ndabona nayiphi into efana nokuya. Nonke nina nizinzululwazi ke inkwenkwezi, izani apha, ingaba nina nonke nikhe nabona inkwenkwezi ithile naphina. Hayi hayi, nikhe nabona nantoni efana naluphi uhlobo lomqondiso ongumnqa? Hayi, boni nanye into efana leya. Hayi, abayiboni unangoku kanjalo. Into ekwanye, ababoni kwanto, abanakho ukuyibona. Asibize abalungiseleli. Malunga naphi nani nonke? Hayi, khange sibone inkwenkwezi. Uhle, malunga naphi nani bafo abagcina ixesha phandle apha elidongeni niqaphele iinkwenkwezi? Nikhe nazi, niyazi apho yonke intlanganisela ekhoyo emazulwini, niyazi yonke inkwenkwezi. Ingaba nibone kwanto? Hayi bo, siboni kwanto, kodwa yayiphaya. Uzuko kuThixo, oh bethu, aniyiboni yona? Iphaya ngoku kwaye abayiboni yona, iyaqhubeka kanye ukuba jikeleza kwaye abayiboni yona. Hayi, sibona nganto. Oh, ndiye ngaphaya andibona nganto. Ngokuqinisekileyo akukwazi ukumfameka nje kakhulu. Asikokwakho ukuba uyibone. Bona ukuba ubobuya ubumfama ngeni, ngokuqinisekileyo akusayi kuyibona. Ikwabo aya kuyityhila nje kubo uThixo, abo ngabo abayibonayo. Kwasoloko kuyilaa ndlela ngokuqinisekileyo. Yayingunowa owayenakho ukubona imvula phezulu ezibhakabhakeni, niyazi, kodwa inxalenye yabo babengenakho ukuyenza. Yabona, abayibonanga imvula phezulu phaya, kodwa uNowa wayibona. YayinguAbraham owabona uSara ephethe usana njalo lona. Hayi abagculeli abathi, yise wezizwe bangapha abantwana onabo ngoku. Indlela esinokwehlela ngayo ngeBhayibhile, izilumko nabaprofeti, yonke ukuhamba ngendlela, ukholo bubungqina bezinto ezingabonwayo. Balazi ilizwi layithetha kwaye nantso iyiyo, nabo ubungqina bayo bayabubona. Qaphela ngoku, oh bethu, amadoda ethu azizazi awayiboni laa nkwenkwezi, akukho nto kuyo. Ngeni eneneni xana babejongile kwaye baya nelingako iqela, inkwenkwezi yanyamalala. Into ekwanye namhlanje, oko oko kucima ukukhanya okuninzi, injalo loo nto qhagamshelana nelinjalo eliqela ukuba njeya elingayikholelwayo nokukholelwa indawo yokuqala. Kwaye siza kuba nayo kanjani imanyano yamabandla? Siza kuhamba kanjani kunye ngaphandle kokuvumelana? Buza kuba njani ubudlelwane bezi apha kuzwe banzi onke amabandla, amabandla ahlangeneyo ehlabathi? Siza kumanyana njani kunye xana sizizigidi zeemayile ukwahlukana? Bona, siza kuyenza njani? Abavangelayo kunye nathi noku nokuya nokuya kunye nako konke kwaye noko kuhlangana kunye nelinjalo igquba lokonaka uThixo ufumana umfazi onyulu ongcwele ongaqeqezwanga ohlala nelizwi lakhe. Konke kulungile, uNgcikifa lukaYesu ngenxa yelizwi, kwaye emva koko siya kuma kwimizuzu nje. UYesu wangcikivwa ngenxa yelizwi. Khangela apha, wayenokumelana njani noNgcikifa xana wayengongcwele ongenwe nguThixo wayenguThixo bu enziwe inyama. Ngoku uyayazi iBhayibhile itsho njalo, simphathile yena ingelosi zimbonile inga njengo ndiyakholwa uTimothy uyibeka into ethile ngokufana noku yabona oko ngaphandle kwempikiswano inkulu imfihlelo yobuThixo, kuba uThixo wabonakaliswa enyameni wabonwa zingelosi. Iingelosi zazisekuzalweni kwakhe, indlela emakube zajonga ezantsi ngayo iingelosi kwaye zivula xana zajonga ezantsi esidalini zabona uThixo enxibe unyawo. Amen. Akumangalisi zaqalisa ukudanduluka. Namhlanje emzini kaDavide kuzelwe uKristu umsindisi. Iingelosi zavuya kwaye zajosisa amaphiko azo amakhulu kunye naphezulu kwenduli zakwayuba zacula ozuko kuThixo enyangweni uqolo emhlabeni inkolelo ebantwini. Zabona ilizwi likaThixo ezazi ligadile lona ukulibona libonakaliswa kwaye naliya lona liphaya. Ngoku uSatana wayengakukholwa oko, niyazi wathi ukuba wena ingelosi yathi nguye lowo ngumahluko, ukuba wena yenza nje nanje masikubone wena uyenza. Kodwa ingelosi yathi uphaya, amadoda azizilumko kunye nenkolo yenzululwazi yawo athi uphaya. Amen. Eso sisizathu inzululwazi yeza kude kunye nento yonke namhlanje zizombayo ezi zinto zibe ziprofetiwe kwiminyaka embalwa eyagqithayo ukuba ziyakwenzeka, kwaye apha nazi zisombiwe. Abazange kwa akukho mbali eyakhe yatsho ukuba uPontio Pilato wakhe wasemhlabeni. Ingaba beniyazi loo nto? Abanye benu bantwana besikolo ndixelele indawo embalini eyathi kukho uPontio Pilato, kwaye abangakholwayo bayayigculela baze benze intlekisa ngayo bathi akuzange kubekho ikumkani yaseRoma ebizwa irhuluneli ebizwa Pontio Pilato. Kodwa malunga neeveki ezintandathu ezigqithileyo bomba ilitye lempobo uPontio Pilato irhuluneli. Oh bethu obunjalo obuvuvu, bathi akuzange kubekho Ramesses kwimbali, Ramesses phezu kweyiphuthu, kodwa bomba ilitye inzululwazi neza kudala uRamesses wesibini. Qaphela, kwaye batsho ukuthi zona iindonga azizange zawo inzululwazi ngeza kudala zazisomba, kwaye into yokuqala eniyaziyo bomba ukwehla kakhulu apho iindonga zawayo eYeriko, niyazi xana ixilongo lahlokomayo. Bathi oko nje kwakuyintsomi ingoma awayitshoyo umntu eyaculwa phaya abaguleli, batsho oko leyo yayiyintsomi nje, akuzange kubekho into enjalo njengeendonga zisiwa. Kwaye uYoshua ehlokomisa ixilongo enyuka ebaleka ezindongeni zaze zawo, akuzange kubekho nto enjalo. Kwaye enye ebalulekileyo inzululwazi ngeza kudala engumKristu yaqhubeka nje isomba, kuba yayisazi ifanele ibe njalo. Yomba amashumi amathathu anento enyawo ngaphantsi apho inxenye yawo yayikhona, kwakukho iindonga zicukene kanye enye phezu kwenye nje njengokuba ilizwi latshoyo. Bathi akuzange kubekho into enjalo njengoDavide owakhe wadlala isixhobo ugwali lwengcingo, kuba umculo wengcingo wawungaziwa de yaba inkulungwane yeshumi elinesihlanu. Bathi akuzange kubekho into enjalo iinzululwazi ngeza kudala zobuKristu zomba ezantsi iyiphutha amawaka amane eminyaka eyagqithayo abe nezixhobo zeengcingo. Amen. Oh bethu, bathi malunga nabantwana bamaHebhere besenza amatye nezinto njengeziya ngeendisi, akungekho into enjalo inzululwazi ngeza kudala zayakomba phaya zafumana ntoni leyo yinzululwazi. Bafumana ntoni? Iindonga zesixeko awathi amaHebhere azakha. Umaleko wokuqala wamatye wawuziindiza ezinde, owesibini wawungamasuntswana anqunqiweyo ezikhondo, ize owesithathu ungabi nandiza kuwo konke konke. Oh bethu, izizwe eziyaphuka, uSirayeli uyavuka, imiqondiso eyachazwa ngaphambili ngabaprofeti, ewe mhlekazi, yonke inyukele phezulu kuthi mzalwana, dade. Theni injalo kwiminyaka embalwa yokugqibela alizange ihlabathi lomboniso bhanyabhanya lakhe lenza elikwenzileyo. Kwisakhelo seglass screen kuvela ibali lemithetho elishumi ngokukaCecil DeMille. Kwisakhelo seglass kuvela ubomi bukaYesu Kristu ngoBenhur. Kwisakhelo seglass kuvela umlobi omkhulu ukuguquka kuPetros, kwaye yonke le midlalo yezenkolo ethe imidlalo bhanyabhanya yayala kwaye yayingcolisa yayilahla kude. Kodwa uThixo umandla akhe anamandla wayiqhushumbisa nje ngohlobo olunye kanye ngoku ezo zinto ebezithethiwe kwiminyaka embalwa egqithileyo esilihlwembu esinkcini esithobekileyo esicaka mna sikathixo ndathi kukho ukukhanya okwamayo kwaze kwathetha nam kwandixelela izinto emandizenze abantu bahleka baze bathi uphumile kancinci entloko kukho umfanekiso wayo inzululwazi yayithabatha iphaya yinyaniso ndathi umfazi usityekelwe kukufa but njengesithunzi ngoko ubuvuvu uyayigqweba nje loo nto engqondweni yakhe nankuya umfanekiso wakhe uthixo uyakwenza amatye anqangaza nakho ukwenza oko afuna ukukwenza uyesu ingcikivo ngenxa yelizwi unyana ongcwele kathixo yemiphaya u-emanueli olunjani ungcikivo evumela ongakholwayo umona ambophelela amtshicela ebusweni bakhe aze axhuzule isihlwitha sendevu aze afune ukuba yena enze into malunga nayo ungcikivo ngenxa yelizwi aha intoni ukuzalisekisa ilizwi likababa oh kodwa khumbulani kufanele yena amelane nongcikivo lokufa uthixo ongena kufa kwaye nokuphela kwakhe ongafa ukusindisa umoya akukho wumbi akukho mntu wesibini okanye mntu wesithathu onokuyenza uthixo ngokwakhe ngokuphela kwakhe onokuyenza kwaye nanku yena eko wathi akukho ndoda enyukele ngasentla kuphela ngulowo wehlayo ngasezantsi unonyana womntu osezulwini ngoku amen bathi oba obadla imana entlango kwaye bafele watsho kwaye uyatsho ukuthi usisonga sobomi wathi phambi kokuba uAbraham abekho ndinguye isisonga sobomi ndinguye bathi akunamashumi amahlanu eminyaka ubudala kwaye uthi wena wabona uAbraham wathi phambi kokuba uAbraham abekho ndinguye kwaye emva koko avumele aboni bambophe yena ibandla lobuhlelo limbophe niyakhumbula umhla wokugqibela eli bandla lityebileyo laselawudike bamkhuphela ngaphandle kwakwibandla niyabona apho ikhona ngoku ningabona kutheni ndikubhomboloza ukuchasene naloo nkqubo kutheni uyesu wavumela aboni bambobe yayikukuzalisekisa ilizwi ukuzisa ungcikivo kuthixo ukufa uthixo kwafuneka afe kwafuneka abe yinyama ukuze afe kwaye uyesu wakwazi oko abaxelela malunga nako wathi ndichitheni le tempile kwaye ndiya kuyivusa kwakhona hayi omnye umntu ongomnye ayivuse ndiya kuyivusa ngeentsuku ezintathu ndiya kuyibuyisa kwakhona chitheni ndiya kuyivusa njengoko uyona wayesembilini womnenga iimini nobusuku obuthathu mele unyana womntu ukuba sentliziyweni yomhlaba kwaye bazange bayiqonde nokuyiqonda yona yabona ungcikivo ngenxa yelizwi waye eko ngoku ugculelo kude kuye ekufeni ukuvula kwakhona ukuya kubomi obungunaphakade kuqala kwafuneka yena abulawe ukuze avukele kubomi obungunaphakade aze azise wonke umntu ongomnye owaye kwisimo sakhe ebomini obungunaphakade abanokubamkela yabona waba ngumntu waba ngumhlanguli osisizalwana esisondeleyo kwaye kwafuneka melane nongcikivo lwakho konke ukugculelwa kwaye konke ukwenziwa intlekisa nje ngokufana nabakhonzi bakhe abenzayo phambi kwakhe ngokufana noMoses ngokufana noNowa ngokufana nenxenye yonke yabo eyamelana nolwagculelo kwafanela melane nogculelo utheni wayenelizwi kwaye waye yena eli lizwi eso sisizathu bamgculela yena ngakumbi kunakuqala wayengcwele kwaye ilizwi ngokwalo haleluya oko koko okwamenzayo yena uyesu wathi nina bahanahanis wathi nakhama ngcwaba abaprofeti kwaye inina babafaka phaya beza nelizwi likathixo kwaye zange nibakholele ninetyala ngenxa yabo bonke ephoenix uthixo ethandile ndibethe ilizwi ngenye imini ndiza kusibeka ityala esi sizukulwana ngokubulala uyesu kristu ukumbethelela yena ngokutsha ndiza kuzisa ukubeka ityala phambi kwala manyana walungiseleni thixo ethandile banetyala ligazi likayesu kristu ngokumbethelela yena ngokutsha ewe mhlekazi ukubeka ityala yonke petros wababeka ityala ngosuku lwepentekoste wathi nina ngezandla zenu ezikhohlakeleyo nayibethelela inkosana yobomi leyo uthixo wayivusayo singamanqina wazisa isimangalo ndiza kuthabatha ilizwi likathixo ndibeke ityala lonke ihlelo elikhoyo naye wonke umntu ebusweni bomhlaba unetyala ligazi lika Yesu Kristu. Thixo makancede ndibe ngummeli wakhe ngala mini. Amen. Ewe, oh, abagculeli benza intlekisa ngaye, bamgcikiva, wahlala kanye nalo. Amen. Oh, qaphela wakwenzayo, wayengunyana kaThixo, weva ubunzima ngokufa ukuze abulale isono. Kwafuneka kwenze oko, leyo kuphela kwendlela sasinokubulawa ngaso, kwaye wakwenza oko, wakumela kuba bonke babo basenza, ngokuba bonke emva phaya babe nentwanana yelizwi likaThixo, kuba uYesu watsho njalo. Ilizwi lenkosi leza kubaprofeti kwaye ngubani kubo wathi abathi ooyihlo inkolo yenu enziwe umbutho abangabaculubanga ngamatye na bababulala ngubani kubo owabamkelayo abaprofeti emva koko nakhe amangcwaba abo emveni kokuba bemkile wathi ninetyala lokubabeka phaya emva koko wabanika umzekelo malunga nesidiliya esagciniswayo baza zeza izicaba baziphatha kakubi baze kugqibeleni bathi ngoku siya kubulala unyana ngokuba yindlalifa yabona ow bacaphuka xa nabakubonayo oku yabona kodwa kwafuneka mmelane nongcikivu waye apha wazenza yena wabotshelelwa wakhokhelelwa phezulu ekufeni ukuze abulale ukubuyisela ubomi obungunaphakade uzuko kuThixo ow indlela enimthanda ngayo yena ukubuyisela ubomi obungunaphakade kwaye avuse wonke unyana kaThixo ukuhlangazo izigaba abamanela lizwi baze bathabatha incikifo injalo loo nto ukubaye bengazanga uNowa ebengenakuvuka ukubaye bengazanga uEliya ebengenakubuya ukubaye bengazanga uNowa ngewayengazange wavuka ukuba ebengazanga kuba wayeyilamvana emiselwe ngexa elingaphambili ezele ukuza kuthabathela ingcikivo kuyo ize ife ukufa ukwenzela lonke ilizwi likaThixo elathethwayo nala madoda angamalungisa akumelayo kwafuneka abe njalo akukho umbi owayenokuyenza uThixo ngokwakhe kwaye weza wayithabatha indawo ukuze abe nokuhlangula aze anikeze ngobomi obungunaphakade kuye wonke unyana kaThixo othe wamela elalizwi elikwalinye kwaye ave uncikive wonke unyana kaThixo ukuhla ngezigaba onokumela ingcikivo akungekho namnye onokumhlangula kodwa ngokukholwa wabona laa mhlangulo esiza uYobhi wambona uYobhi wema emva phaya kwaye bathi ow ungumone wasemfihlekweni uThixo ulilungisa ukuphatha kakubi kuba ungumone wasemfihlekweni wathi yazi umhlawuleli wam uhleli kwaye kwimihla yokugqibela uya kusuka eme emhlabeni nokuba iimpethu ziyawutshabalalisa lo mzimba noko enyameni yam ndiyakumbona uThixo umfazi wakhe wathi utheni ungaqalekisi yena ufe wathi ukukhangeleka njengodwayinge wathi uthetha njengesiyatha somfazi amen nankuya yena phaya ndiyazi uyaphila kwaye uya kuma kumhla wokugqibela ba uYesu ebengazanga uYobhi yeba wayengahlangulwanga kuba yena wayeyimvana ixhelwe kususela ekusekweni kwehlabathi wayeyazi indawo yakhe wayesazi isikhundla sakhe eso sisizathu uMariya wasiqondayo esasikhundla alamini xana waphumayo phaya wathi ukuba ndi ubulapha umntakwethu ngebe akafanga wathi umntakwenu uyakuvuka wathi ewe nkosi eluvukweni ebe yinkwenkwe elungileyo wathi uYesu kodwa ndilulo olwavuka uyakholwa koku wathi nkosi ndiyakholwa ukuba wena ungunyana kaThixo omele kukuza ehlabathini wathi nimngcwabele phi ow nantso ke wayiqonda laa mfazi mncinci wayengakutsho kuya wayeneedimoni ezisixhenxe ezakhuthwa kuye wawazi amandla kaThixo anokususa elakrathi noxinzelelo nayo yonke into isuke kuye okokunokuthabatha leya inkcinciphakamo yomoya wesikolo samabanga kuphakamileyo iphume kuye kuze kumenze isidalo esitsha wakhupha iidimoni ezisixhenxe bona abafazi bayazi ukuba waye eyintoni yena owawamkelayo yena babeyazi awayenokubenzela kona ke banjalo namhlanje nabo yamkele nje leyo yinto elandelayo nankuya yena wajoko kwaye yena niyazi okwenzekayo ow bonke abayakuva ubunzima ngenxa yelizwi elikwalinye bafela esasizayo waye ekukuphela kwakhe onokufa ukuyenza kuba yena waye elilizwi ilizwi lenziwe inyama bonke abanye babenokuthiwe nkcuka ncinci kodwa apha yayikukugcwala kukaThixo kuye omnye anguye namhlanje amahebhere 13 ibhozo uyesu ukristu nguye izolo namhlanje naphakade kulaphulani ndiyavala ngenene ndiza kuyenza kufanele ndiyenze ndigqithe kakhulu exesheni akazange abhale nalinye igama wakhe wayenza zange wabhala gama kutheni waye eli lizwi waye yintoni ilizwi ebelibhaliwe wayekukubonakaliswa kwelaa lizwi uzuko ngoku ndiziva kamnandi waye eli lizwi kwakungafuneki abhale kwanto waye eli lizwi eli libhaliweyo ilizwi lenziwe labonakala uzuko kuthixo unguye izolo namhlanje nakuphakade ulilizwi ilizwi libonakalisile uthi ingaba injalo zabane uBrenham bukela uYehova emile emva phaya aze avuthele umbane ekumlezeni amaza njengangaphaya aze enzele uIsrayeli indlela yokuhamba bukela uYehova enyameni esithi thula uthi tu xa amaza ayebetha unceme kusaqhithi kwaye umtyholi elenya yonke into ngalwahlobo wathi thula uthi tu kwaye wamthobela yena imimoya nako konke wayenguYehova. Amen. La Yehova onakho ukuma ngaphaya athize amaqabaza ambalwa ombetha mayiwe emhlabeni yenze isonka yenzela ukondla abantu wema wathabatha iintlanzi ezintlanu okanye amaqebengwana amahlanu kunye neentlanzi ezimbini waze wondla amawaka amahlanu waye eli lizwi. Amen. Amen. Ulilizwi kwaye uya kusoloko eli lizwi kwaye mna nendlu yam siya kukhonza ilizwi. Oh, ndifuna ukubona yena, funa ukujonga ebusweni bakhe. Hayi, andicula ngona phakade ngobabalo lwakho lusindisayo kwizitrato nozuko mandiphakamisa ilizwi lam apho zonke iingxaki zigqithile ekhaya ekugqibeleni uvuyo okhoko. Oh, bethu, ewe, thwala ingcikivo yelizwi. Kukho ingcikivo ehamba nelizwi. Hlala kanye nelizwi uze uthwale ingcikivo. Masithandaze. Yesu, njengobunye ubusuku, Nkosi, ndalila. Oh, Yesu, yintoni wena oya kufuna ndiyenze? Ndingenza ntoni, Nkosi, ukubona ezi zinto nokwazi iyure esiphila kuyo? Ndingenza ntoni, Nkosi, ndingenza ntoni? Ndithandazela ibandla lam elincinci apha, Nkosi. Ndicinga ngeentaka ezincinci embonweni, izinto ebezizizo, kunye nezinye iintaka, zona ebezizinto ezinkulu. Kodwa kwakukho ezintathu zihlele emigangathweni, Nkosi. Kodwa xana ezange lo sizangenayo kwakungekho zintaka ziseleyo. Abathunywa abancinci babemangalisa, Nkosi. Kodwa ndiyakholwa ukuba kukho into ethile elungiselela nje ukwenzeka. Mayenzeke, Nkosi, sibumbe uze usenze ngokwendlela yakho. Siludongwe, wena ungumbumbi. Ngolu rhatya lwandulela iChristmas, Nkosi, sinombulelo ngesipho sikaThixo kuba uThixo asinike sona, nakubeni esi ingaba sesinye njengoko sikholwa ezintliziyweni zethu. Enye inkolelo yobuhedeni yomhlaba athi bazama ukuyibumba baze bayenze ifane nomthendeleko, umthendeleko kaKristu. Kodwa asizi ngala ndlela kaSanta Claus nemithi yeChristmas nenemihombiso. Kodwa siza egameni leNkosi uYesu ukuza kunqula uThixo wezulu owenziwa wasenyameni inyama njengathi waze wahlala phakathi kwethu ukuza kusikhulula ngentlawulelo kwaye ukuva ungcikivo lwegama, ukuva ungcikivo lomnqamlezo, ukuvumela iziko lehlabathi libeke uEmmanuel ekufeni ukuze yena asizise kubomi obungunaphakade. Singobani, Nkosi? Singobani ukuba singacezela naluphi ungcikivo? Thixo, senze amagorha amajoni. Ndinikela la mazwi kuwe, Baba. Angabe aphukile, ndidinwe kwaye ndiphele njengoko ndinjalo. Kodwa, Baba, vusa aba bantu ngokuhlala apha kwaye bamamele. kwaye anga amandla awathi azisa inkosi yethu ayizisa yona kuthi apho ukuba ngumsindisi kule mihla yokugqibela yanga ingavuselela wonke umoya apho ngosi ekusondeleni kokuza kwenkosi uyesu yanga inganjalo bawo philisa abagulayo nabaxhwalekileyo abaphakathi kwethu bopha abantliziyo zaphukileyo nkosi thina siphumele kokungako ukuba kuninzi intliziyo yami namanxeba amaninzi kuyo nkosi ngenxa yamadabi anzima yeliqhawe elidala ncede nkosi ndidinga uncedo lwakho mhlawumbi zonke izinqeqesho zibe ngokwenjongo ndiyathemba ibe njalo nkosi ncede othixo kwaye uncede eli bandla uze usisikelele ngokuhlangeneyo sikelela abantwana abancinci ndicinga ngabaninzi namhlanje abahluphekileyo abafo abancinci abaye kufumana nanto phaya kwaye ndiyathandaza ukuba uya kuba nabo kwaye ubancede banike ubomi obungunaphakade nkosi oko ngokukhulu eso sisipho esikhulu sekrisimesi esisifunayo bubomi bukayesu kristu bulawule kwaye buphathe entliziyweni yam oko koko ndikufunayo nkosi sisikelele ngokuhlangeneyo ngoku sinikela la mazwi kuwe wenze awele naphi na anokuwela nkosi naphi na apho iintliziyo zivulayo anga angazisa ixesha elikhulu losindiso egameni likayesu amen nabani bangaphi abamthandayo ukuba kokunjalo kunxa nakanjani oh ndiyamthanda ndiyamthanda nkosi yintoni wena ongathanda ndiyenze msana ukulibala iinkonzo ngobusuku niyazi ikrisimesi ithetha ntoni ngoku oh esi sisipho sam sekrisimesi eli leliyalizwi nkosi ukuba nje ndingazenza ukuba nje ndingazikhupha endleleni ukuze ilizwi lakho livakalise ngokwalo khona apha leyo yeyona nto inkulu endiyaziyo ngoku ndicinga banezinto abafuna ukuzinikeza ebantwaneni ngoku ndiyakubuyisela inkonzo emva kumzalwane uNeville uthixo anisikelele mzalwane uNeville.